This message, The Voice of God in These Last Days, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, 20th January 1963, at the Apostolic Church in Phoenix, Arizona, USA. Lo myalezo, ilizwi likaThixo kule mihla yokugqibela, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, kusasa ngecawa, ngoJanuwari ngowamashumi amabini, we-1963, kwi-Apostolic Church ePhoenix, Arizona, USA.
Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this, he is getting the recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that.
Ngokuqinisekileyo inyweba ukubuyela phakathi kwaba bantu bama-Spanish kwakhona ngalentsasa. Kwaye andazi nokuba uJim uyayifumana le nto. Oh, uya kufumana ukushicelela. Ndise nalo icwecwe elo ikwayali encinci ya-Spanish yalenzayo xa ndandilapha ngaphambili kunye nomzalwane uGarcia. Kwaye ndiyayilibala la ngoma incinci ababeqhele ukundiculela yona. Kodwa oh indlela endayithanda ngayo.
And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. Now, he really done something to me. And I was certainly happy to see him.
Kwaye abo bantwana ngoku bonke bakhulile kwaye batshatile. Ndiyeva kubo ngamaxesha athile. Kwaye ndingenile ngalentsasa ndaza ndabona uJoseph omncinci kwaye ngoku ngenene kwenze into ethile kum kwaye bendivuya ngokuqinisekileyo kumbona.
Now I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah.
Kwaye ngoku ndinegama elinye endinokulitsho ngeSpanish. Ningathanda ukuliva? Hallelujah.
I will never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. I may say this all wrong, you see, but the best I remember was Aya. Is that right? Hear me. Hear.
Right.
Aya. And then never forget Gloria Dios. Just wonderful.
Andisokuze ndililibale igama, ndandizama ukwenza ukuba umfazi osisithulu andive ngelinye ixesha. Ngoku ndingakutsho oku konke ngokungekuko, uyabona, kodwa okungcono endikukhumbulalo yayingu-Oinga, injalo, uyandiva, uyeva, Oiga, kwaye ngoko andisokuze ndililibale, glory a Dios, okumangalisayo nje.
Oh, I've had the opportunity to be down in the capital, Mexico City, speak with them down there. How happy I was.
Oh, ndibe nethuba lokuba sezantsi kwikomkhulu iMexico City. Ndithethe nabo ezantsi phaya indlela endandivuya ngayo.
And I was in Finland after I was here, and always remind me, speaking to a little Finnish woman, they've taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right?
That's it. Kwaye ndandiqhele ndandiseFinland emva kokuba ndandilapha. Kwaye isoloko indikhumbuza ukuthetha ngomfazi omncinci omFinnish. Bandithabatha, bandinyusa, bandisa koko bakubiza iBethany. Isizwe ngasinye sinembono yaso. Ndim, ingaba nifumana isandi esibuyelayo, ndisondele kakhulu kokuya. Niyandiva kakuhle, injani leyo?
This little woman, she was a lovely little person, but she was like me, she liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough for what she wanted to say it. And she'd stand in her face to get red, she said, I've got it in for them guys that bad men.
Lo mfazi mncinci, wayengumntu omncinci omhle, kodwa wayefana nam, wayethanda ukuthetha into eninzi. Kwaye itoliki, wayethetha ngokukhawulezisa kakhulu. kwaye itoliki yayingenakho ukuyitsho ngokukhawuleza ngokwaneleyo ngoko wayefuna ukuyitsho ngako. Kwaye ebesakuma kwaye ubuso bakhe bube bomvu, wathi, "Ndibafumanele yona bafana eBabylon."
But you know, I've noticed that all the birds all sing in English. Dogs bark in English. Babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true. Because we have a heavenly language.
Si niyazi, niqaphele ukuba zonke iintaka zonke zicula ngesiNgesi. Izinja zikhonkotha ngesiNgesi. Intsana zikhala ngesiNgesi. Andiyazi intoni ingxaki ngathi. Kodwa ngamnye kuthi ucinga olwethu ulwimi luyakuba lulwimi lwemillennium kakade. Kodwa thina abamamkeleyo umoya oyingcwele, oko yinyani, ngoba sinolwimi lwasezulwini.
We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he's served under seven presidents. And you know how I feel standing on his platform to speak with a man like that sitting behind me.
Sinomzalwane uRoy apha kunye nathi ngalentsasa unozakuzaku osuka eWashington. Ndiyakholwa ukhonze phansi kwabahlanu okanye abathandathu omongameli, abasixhenxe omongameli. Kwaye niyazi ukuba ndiva kanjani ukuma kanye kweli qonga, ndithethe kunye nendoda enjeya ihleli emva kwam.
But his testimony always was such an outstanding one to me, and especially when I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was a Catholic Lutheran.
Kodwa ubungqina bakhe basoloko bubobubalaseleyo kum, kwaye ingakumbi xa ndiyakholwa wayengumLutere, ukuba andiphazami, okanye Katoliki, okanye Lutere.
And he said he something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting. And he got up, finally he made his way to the altar. And when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about seven different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. And I suppose he can speak Spanish same as you all can.
Kwaye, wathi, waye, into ethile, malunga nokuhubuluza phansi kwentente, kumhlangano wabakwamoya. Kwaye wema, ekugqibeleni wayokufika esiguqweni. Kwaye xa wakwenzayo oko, Inkosi yehla phezu kwakhe, yamsikelela kangangokuba ndicinga uyakwazi ukuthetha malunga neelwimi ezisixhenxe ezahlukeneyo, kwaye wazama elinye alasebenza. Emva koko wazama elinye alasebenza, kwaye ndiyaqikelela uyakwazi ukuthetha iSpanish njengani nonke ninako.
So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he came down and gave him a language he never tried before. He said it works. That's right. I think that's where it'll be on the other side.
Ke wa wazama onke kwaye ibengasayi kusebenza. Kwaye yabona uyazi intoni uThixo wayelunge kakhulu. Uyeza amnike ulwimi engazange walizama ngaphambili. Wathi iyasebenza injalo ndiyacinga eyakuba indlela iyo kwelinye icala.
Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe it. Oh, I forget where it's at. It's over here somewhere, close to Tato Street. And I remember that. I can think of the word Tato Street, where the Spanish Apostolic Church used to be.
Ezinintsi inkumbulo endinazo entliziyweni yam ngecawa encinci phezulu. Ndiyakholwa ndilibele iphina ingapha ndaweni ithile kufutshane neTonto Street, kwaye ndiyayikhumbula loo nto. Ndinako ukucinga ngegama Tonto Street, apho ibandla leSpanish Apostolic laliqhele ukuba khona.
I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room, new church, fine people. So I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church.
Ndandisithi kumalusi, lena iyakuba yindawo entle kakhulu yokuba nemvuselelo. amagumbi amaninzi, icawa entsha, abantu abalungileyo. Ke ndicinga iyakuba semgcini ngemvuselelo ngenye imini, uze uthandaze ngoko, yiza ube nemvuselelo. Ngoku ndiyathemba kukuphindwa nje kokuya sasinako kwelinye ibandla.
I remember standing in the yard, leaning over the fence, up and down the streets, trying to leave there of a night time. It was sure was a thrill that I've never forgotten.
Ndiyakhumbula ndimi eyadini ndoyame ngocingo ukuhla kunyuka ngezitrato kokuzama ukumka phaya ngexesha lasebusuku ngokuqinisekileyo yayimincili endandingazange ndiyilibale.
And I've got a record of the little ladies, the misses and the brethren, who sang and made a record. And they would try to sing only believe, and they didn't get it out just right. You know, they'd say, instead of only believe, they bring out yoni believe.
Kwaye ndinecwecwe lamanenekazi amancinci, amakhosazana, kunye nabazalwana abaculayo, kwaye benze icwecwe, kwaye bebeya kuzama ukucula only believe. Kwaye bebengakwazi kakuhle nje niyazi, babeya kuthi endaweni ka only believe, babekhupha ionye believe, yabona?
And I remember Rebecca, my daughter, Sarah, and yet they say, Daddy, play that little record of the little, instead of saying Spanish, they couldn't speak it word, said Spanish girls. Little Spanish girls singing, you only believe.
Kwaye ndikhumbula uRebecca intombi yam Sarah kwaye noko bathi tata cula dlala elacwecwe elincinci laba bancinci endaweni yokuthi Spanish babengakwazi ukubiza elagama bathi intombi ze Spanish intombi ezincinci ze Spanish zicula only believe.
Well, I remember they followed the meeting. The revival is on them. And they followed the meeting all the way to the west coast.
Kulungile, ndiyakhumbula, balandela umhlangano. Imvuselelo yayiqalile, kwaye balandela umhlangano yonke indlela ukuya kunxweme lwaseNtshona.
And a little thing anchored in my heart when we left California, Brother Moore and I and Brother Brown, way up at the Capitol, and when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, He careth for you. You've heard it. Through sunshines or shadows, He careth for you.
Kwaye ndi, into encinci yamiliseleka enhliziyweni yam, xa sashiya iCalifornia, umzalwane uMo kunye nam, kunye nomzalwane uBrown, phezulu kude kwikomkhulu. Kwaye xa ndehlayo ngesasakhiwo ngoba busuku, abo bantwana beme apho becula, lowa uyakhathala ngawe. Niyivile ekukhanyeni kwelanga, okanye amathunzi uyakhathala ngawe.
Many times in foreign nations, upon the battlefields of the world strife, trying to bring the message of Christ, I'd remember those girls and boys singing that song to me, He careth for you. Through sunshines or shadows, He still cares for you. So that's been a great inspiration to help.
Ngamaxa amaninzi kwizizwe zangaphandle phezu kumathafa edabi kukutha kuthwano lwehlabathi ndizama ukusa umyalezo kaKristu bendiya kukhumbula loo mantombi kunye namakhwenkwe endiculela la ngoma uyakhathala ngawe ekukhanyeni kwelanga okanye amathunzi usakhathala ngawo ke ibiyinkuthazo enkulu uncedo.
Meeting your fine pastor, and so happy to see that the church is alive and you've got this great beautiful building here, setting off plenty of parking room, just a real place in the hands of the Holy Spirit. If we can just get him to see it and know that we are calling for a revival, I believe he would give one.
Ukudibana nomalusi wenu olungileyo kwaye ndivuya kakhulu ukubona ukuba ibandla liyaphila kwaye ninesi sakhiwo sihle sikhulu apha nihleli nonke indawo eninzi yokupaka nje eyenene indawo ezandleni zikamoya oyingcwele ukuba nje singamfumana yena ayibone kwaye azi ukuba sibiza imvuselelo ndiyakholwa uya kusinika.
Now Tonight, we're at Brother Outlaw's church, the Jesus Name Church, over on the other side. Brother Outlaw, I believe, is an apostolic church, too. I think he just calls his name the church Jesus Name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now we're not saying to the Spanish church, now come over there, because you stay at your post of duty.
Ngoku, ngobu busuku, sikwibandla likamzalwane u-Outlaw, ibandla i-Jesus Name. Ngaphaya kwelinye icala, kwaye umzalwane u-Outlaw ndiyakholwa, kwilibandla i-apostolic nalo, ndicinga ubiza nje igama lakhe ibandla Jesus Name. Ndicinga ungobu postile ngokokholo. Ngoko sifanele ukuba phaya ngobu busuku. Kwaye ngoku asithi kwibandla le-Spanish. Ngoku yiza ngaphaya. Ngokuba uhlala endaweni yakho yomsebenzi.
And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday after the services are closed in other churches on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers. And so Oral Roberts and some Methodist brother just got saved, and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions.
Ngoko kuza kubakho enkulu intlangano ye-Christian businessmen kulwesine uqalayo emva kokuba inkonzo zivaliwe kwamanye amabandla ngolwesine, kwaye le nkomfa baza kuba nezigqwesileyo izithethi. Kwaye ke Oral Roberts kunye nomnye umzalwane wasewisile osandula ukusindiswa, kwaye babanga ukuba sisithethi esingqwabalala. Kwaye ndiqinisekile niyakuzonwabela ezo nkomfa.
The new teenage children, they got a rally there for the teenagers too, as Brother just announced. I'm having my children there so they can get in on this. And so now come over, we'd be glad to have you. The Lord bless you all.
Kwaye nina basafikisayo banentlangano apho yabasafikisayo nabo njengoko umzalwane esandula ukupapasha. Ndiza kusa abam abantwana phaya ukuze bangene ngaphakathi koku. Kwaye ke ngoku yiza ngaphaya, siyakuvuya ukuba nawe. Inkosi inisikelele nonke.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed words. And I've chosen this morning, for just a little while, I don't want to hold you too long, some texts. And one of them is found in 1 Samuel, the other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first.
Kwaye ngoku ndifuna ukutyhila eBhayibhileni, ndize ndifunde elinye lamazwi akhe asikelelekileyo. Kwaye ndikhethe ngalentsasa okwexeshana nje elincinci, andifuni kunigcina thuba lide. Isiqendwana, kwaye esinye saso sifumaneka kuSamuel wokuqala, esinye sifumaneka kuIsaya, kwaye ndingathanda ukufunda ukusuka kuIsaya kuqala.
And can you hear all right all around in between these mics? You seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there, raise up your hand. Good, good.
Kwaye ninakho ukuva kakuhle konke jikelele. Phakathi kwale miboko yokuthetha, ikhangeleka ivakala kabukhali kakhulu kum, andazi kutheni. Niva kakuhle kona phaya, phakamisa isandla sakho, kuhle, kuhle.
Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much, and since I was here with this Spanish brethren about 16 years ago, I guess, maybe about 16 or 17 years ago, well, I've been preaching ever since. So I was tired then, I said, and I'm still tired, but I'm still going on by the grace of God.
Ngoku ndibuchotokhoka kancinci kakade. Oko kusuka ekuthetheni kakhulu, kwaye ukusukela ngethuba ndandilapha kunye nomzalwane womSpanish, malunga neshumi elinesithandathu leminyaka eladlulayo ndiyaqikelela mhlawumbi malunga neshumi elinesithandathu okanye ishumi elinesixhenxe leminyaka eyagqithayo kulungile bendisashumayela kususela ngoko ke ndandidiniwe ngoko ndathi ndisadiniwe kodwa ndisaqhubekeka ngoba walo lukaThixo.
Now let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter, or the third chapter of 1 Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment for prayer.
Ngoku masithile ku Isaiah 40, isahluko samashumi amane ka Isaiah, kunye nesahluko sokuqala. Okanye isahluko sesithathu sika Samuel. Kwaye ngelixesha sisazibambileyo ukwenzela ukufundwa kwelizwi ndingathanda ngoku thina sithobise inhloko zethu nje ithutyana sisenzela umthandazo.
Our heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His work. And as we know that Your servants have stood behind this platform here, a pulpit, many times, and with a dedicated life to Your service.
Bawo wethu wasezulwini, sinombulelo namhlanje ngale nyweba yokuma kule ithandekayo indawo engcwele enikezelwe kuThixo nakumsebenzi wakhe. Kwaye njengokuba sisazi ukuba abakhonzi bakho bema emva kweliqonga apha okanye ipulpiti amaxesha amaninzi kunye nobomi bokuzinikela kumsebenzi wakho.
And this morning brings back memories of a revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big light, like a pillar of fire, and it spoke that the message should sweep the earth. And now today that is history.
Kwaye ngale ntsasa izisa ingcinga, ingcinga zemvuselelo eyayisaqala nje, kunye nomoya oyingcwele owazayo wehla kwimoya yokukhanya okukhulu njengentsika yomlilo. Kwaye yathetha ukuba umyalezo kufanele utshayele umhlaba, kwaye ngoku namhlanje oko kuyimbali.
The message has caught fire through great men after seeing it, like Oral Robertson, Tommy Osborne, and Tommy Hicks, and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the message has set revival fires in every nation under heaven of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, Almighty God.
Umyalezo untumeke umlilo kumadoda abalulekileyo emva kokuyibona njengo Oral Roberts, Tommy Osborne, no Tommy Hicks kunye nabaninzi. Kwaye ngemizamo esithe sayenza ngokuhlanganeyo sibona ukuba umyalezo wenze imvuselelo zemililo kuzo zonke izizwe phansi kwezulu. Yomyalezo wabaza kwamoya koku sinika imibulelo nombongo kuwe o Thixo namandla.
And now today we pray that you will condition our hearts, get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that or for anything else that you have in store for us, we pray you forgive us of our shortcomings and will speak to us today through Thy Word.
Kwaye ngoku namhlanje siyathandaza ukuba uyakulungisa inhliziyo yethu ilungele uqhilo olukhulu oliyakwenzeka msinya siyakholwa. Kwaye ukuba inhliziyo zethu azikho kulungelo lokuya okanye nantoni na engenye osigcinele yona siyathandaza usixolele ukusilela kwethu. Kwaye uthethe nathi namhlanje ngelizwi lakho.
Bless the pastor of this church, its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir, and the pianists, the musicians, Altogether, bless them who enter the gates of this place.
Sikelela umalusi welibandla, amadikoni alo, amathenjwa, kunye nesihlwele, amalungu. Sikelela le choir incinci, kunye nomdlali piano, abadlali bomculo, bonke ngokudibeneyo, basikelele abangenayo emasangweni alendawo.
May they go out changed each time, a little closer to you than they were when they come in. Grant it, Father. May that be so even this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Banga puma beguqulwe xesha ngalinye ukuba kufutshane kancinci kuwe kunokuba babenjalo ngethuba babengena siphe oko bawo kwaye kwanga oku kungaba njalo nkquna ngalentsasa kuba sikucela egameni likaYesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah, the 40th chapter, we read.
Ngoku ekuthileni encwadini kaIsaya isahluko samashumi amane, siyafunda.
Comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she has received of the Lord's hand double for her sins.
Thuthuzelanani, bathuthuzeleni bantu bam, utsho uThixo. Thethani amazwi entuthuzelo kuYerusalem, nimemeze kuyo nithi, ukulwa kwayo kuphunyeziwe. Nithi, buhlawulelwe bugwenxa bayo, ngokuba yamkeliswe esandleni sikaYehova okuphindwe kabini nge izono zayo.
The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Ilizwi lalowo umemezayo enhlango, yigeceni indlela kaYehova, yenzani ithitye enqantosini indlela iphakamileyo kaThixo wethu.
Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.
Yonke imifula mayinyuswe, kunye nentaba nenduli zigungqulwe, kunye nezima gqagala zibe zithabazi, nemixawuka ibe zintili.
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it.
Kwaye ubuqaqawuli bukaYehova botyhileka, kwaye yonke inyama iyakububona ngokuba uthethile umlomo kaYehova.
Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse.
Ngoku kwincwadi kaSamuel, Samuel uqala, isahluko sesithathu. Ndifuna ukufunda okuqala isibini kunye noweshumi elinesithoba umqolo.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision.
Ke kaloku umntwana uSamuel wayelungiselela kuYehova phambi koEli. Kwaye ilizwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Kwakungekho mbono utyhilekileyo.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I.
Kwaye kwenzeka ngelo xesha, xa wayelele u-Eli endaweni yakhe, namehlo akhe eqale ukuba norhatyazo, ukuba angabina kubona. Singekacinywa isibane sikaThixo etempileni kaYehova, apho ityeya ibikhona. Kwaye uSamuel wayengqengqe phantsi ukuze alale. UYehova wambiza, waza waphendula, ndilapha.
the 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground.
Umqolo weshumi elinesithoba wakhula uSamuel, kwaye uYehova waba naye, kwaye akayeka kuwe phansi nalinye ilizwi emazwini akhe onke emhlabeni.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our, I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this, I don't know. But however, I want to use the text of the voice of God in this last days.
Oh, leyo inga sisiqendwana esaneleyo esinokuthetha kuso apha kangangenyanga. Kwaye singatsala umxholo kangangoko kwesi siqendu sizukileyo. Kodwa ngalentsasa kwaye sinamalunga nemizuzu engamashumi amabini ukuze siphume ngexesha elililo kwethu. Ndiyaqikelela isikolo secawa siphumile okanye mhlawumbi silandela koku andazi. Kodwa nakubeni kunjalo ndifuna ukusebenzisa isiqendwana se ilizwi likaThixo kule mihla yokugqibela.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish.
Lelibala seleyo kakhulu ixesha. Siyaqonda ukuba apho sithetha khona ezibhalweni ukuba lathi kwakungekho mbono utyhilekileyo ngemihla kaSamuel. Ngoko ke, apho kungekho mbono, iBhayibhile ithe abantu bayatshabalala.
We must have a vision. And visions comes to the prophets. And it's the word of the Lord spoken to them.
Kufanele sibe nombono, kwaye imibono iza kubaprofeti, kwaye lilizwi lenkosi lithethwa kubo.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest, and he was getting old, and his eyes were going dim, and he could not see to get around. He was a great, heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone.
Kwaye siyafumanisa ukuba u-Eli wayengengomprofeti. U-Eli wayengumbingeleli. Kwaye wayeguga namehlo akhe esiba norhatyazo, kwaye engaboni okwenzekayo, wayeyindoda enkulu enzima, kwaye wayeqalisa ukuvumela umsebenzi wenkosi ungenzeki.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations, they've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone.
Kwaye ilondo injalo yanamhlanje, ndicinga ibandla, umbutho kunye namahlelo, abasentsimini ixesha elide, kwaye ayaqalisa ukuyekelela, kwaye umsebenzi wenkosi, ushiywa ungenziwanga.
The word of truth. Because the church in itself has become dim-sighted. And we need today the voice of God to speak among us. Bring us back.
Ilizwi lenyaniso, ngokuba ibandla kulo, liye laba nokubona luzizi. Kwaye sidinga namhlanje ilizwi likaThixo lithethe phakathi kwethu lisibuyisela emva.
And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest and They had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that.
Kwaye yabona u-Eli wayengqengqe phansi, kwaye ukubona kwakhe kwakusilela, wayengumbingeleli, kwaye babengenambono utyhilekileyo osuka enkosini, kwaye eso sidingo sikhulu. Kwaye uThixo wathembisa ukuhlangabezwa nesidingo seyure, usoloko ekwenza oko.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in. And after He has promised it, we can rest assured that He will keep His promise. That's the confidence that the believer has in his Maker, that He promised to meet the need.
Kwaye sidinga ilizwi likaThixo namhlanje, uhlangabezana nesidingo seyure, uhlangabezana nexesha esiphila kulo, kwaye emva kokuba ekuthembisile, singaphumla ngokuqinisekileyo ekubeni uya kusigcina isithembiso sakhe. Oko kuqiniseka elithi ikholwa libe nako kumdali walo, okokuba uthembisile ukuhlangabezana nesidingo.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God, till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst.
Kwaye namhlanje, isizathu esinye sokuba ibandla libe kule meko elikuyo, kungokuba kukho amazwi amaninzi kakhulu, amazwi angamanye amaninzi kakhulu ukutsala ibandla limke kwilizwi likaThixo, de kuthandabuzeke kakhulu ukuba abaninzi baya kuliva ilizwi likaThixo nangona lithethwe kanye phakathi kwabo.
They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day.
Baya mhlawumbi abanakho nokuliqonda lona, ngokuba liyakuba yinto engaqhelekanga kubo, bazifake kakhulu kumazwi omhla.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them, and it's become that way again today, that the voice of God, there is so many other voices.
Kwaye ukuba siyaqaphela kwisifundo sesibhalo sethu ukuba ilizwi likaThixo lalingaqhelekanga kubo, kwaye iba yilandlela kwakhona namhlanje okokuba ilizwi likaThixo kukho amaninzi kakhulu amazwi.
And then if God promised He would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the voice of God when it spoke.
Kwaye ngoko ukuba uThixo uthembisile, uya kusinika ukuya. Kwaye ukuba amanye amazwi achasene kwilizwi likaThixo, ngoko kufanele ukuba lilizwi lotshaba lwethu, ukusibhidisa, okokuba singabi nakuliqonda ilizwi likaThixo xa lithetha.
And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli.
Kwaye siqaphela yayinto ethile efanayo koko ku-Eli kunye nakuSamueli, kodwa u-Eli waqonda ngoko nangoko ukuba yayinguThixo, kwaye ngokuqinisekileyo yayisisinyeliso ku-Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings, for he had babied his sons, and they had taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word.
Ngokuba ilizwi likaThixo litheta kuSamueli, lamxelela malunga nezenzo zokungalungisi kukaEli, kuba wayebafekethisa unyana bakhe, kwaye babethatha imali kunye nenyama emadinini, kwakungalunganga oko, kwaye babesenza izinto ngokungalunganga, ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo.
And Samuel, the only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so because it was against the very place that he was sent to be raised up in, Eli, and in the temple. But Eli said, speak on.
Kwaye uSamueli wayene kuphela kwento uSamueli wayenokuyenza, kukuthetha ngqo, kwaye wayenokonqena kancinci ukwenza njalo. Ngokuba yayichasene kanye nendawo wayethunyelwe kuyo ukuba akhuliselwe kuyo, u-Eli kunye netempile, kodwa u-Eli wathi, thetha, yabona?
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli's day was finished as a priest because God had spoke. And God was sending his message through Samuel the prophet.
Kwaye wamxelela ngqo okwakuza kwenzeka ukuba uSamueli okanye usuku lukaEli lwaluphelile njengombingeleli ngokuba uThixo uthethile kwaye uThixo wayethumele umyalezo wakhe ngoSamueli umprofeti.
Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up.
Olona zalo lungaqhelekanga wanikezelwa kwinkosi kusukela ebuntwaneni. UThixo wathetha naye njengomntwana kwaye wayemlungiselela umsebenzi wawuphambi kwakhe kwaye ixesha likaEli laliphelile.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing because it deadens the voice of the supernatural.
Kuko amaninzi kakhulu amazwi emhlabeni namhlanje. Oko ngokuqinisekileyo kuyinto enzima kakhulu ngokuba kubulala ilizwi lokungaphezulu kwendalo.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, loudly.
Kuko amazwi amanintsi kakhulu, amazwi obukrelekrele, amazwi amakhulu, amadoda anamandla anobukrelekrele, ukuba kwimeko zabo zobukrelekrele, de ashukumise izizwe. Abango bantu nje abavele ngobusuku, kodwa ashukumisa izizwe, ehlanganisa imibutho emikhulu ndawonye, imikhankaso emikhulu eqhele-qhele.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God.
Kwaye umntu uyakuba nokubhideka kancinci, iyaneleyo ukubhidisa, ekubeni zihamba njani ezi zinto, kwaye zihlume, kwaye kukho amazwi athi avele aze enze ezi zinto, kwaye ibangela ilizwi likaThixo ukuba libekwe emva kakhulu ndaweni ithile, ilizwi likaThixo elinyanisekileyo.
And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was an vindicated prophet.
Kwaye ilizwi likaThixo bathi sakwazi njani ukuba lilizwi likaThixo ngokuba ngokwanamhlanje ngoku kwakunjalo kumprofeti ongqinelweyo.
Now, today how we know it's the voice of God? Because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural Word, with the supernatural manifestation of the true Word. Then we know that it's the voice of God.
Ngoku namhlanje sazinjani ukuba lilizwi likaThixo, ngokuba kukubonakaliswa kwelizwi lomprofeti, lona ngumprofeti kaThixo. Kwaye elinyanisileyo ilizwi likaThixo libuyisela kuphela wenene ophilayo uThixo ongaphezu kwendalo kunye nelizwi lakhe elingaphezu kwendalo kunye nokubonakaliswa kungaphezu kwendalo kwelizwi elinyanisekileyo. Emva koko sazi ukuba lilizwi likaThixo.
Because and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten. It'll come forth. It'll do it.
Ngokuba kwaye kungaphezu kukho okungako kwezinye indawo ezithi ziphanse nje zibulale oko. Kodwa khumbula, iyakubengezela, iyakuvela, iyakuyenza.
Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people, absolutely, in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything.
Ngoku kukho ilizwi namhlanje ehlabathini lezopolitiko, elo lilizwi elikhulu, kwaye abantu ngokuqinisekileyo kulo mhla mkhulu wezopolitiko, baya kuqhubeke konke kwicawa zabo nakuyo yonke into.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Or the American people would have never did what they just done. They'd have never done it.
Kwaye kumaxesha amaninzi oko sikubonile kutshanje. Ukuba ilizwi lezopolitiko ngokwenene linamandla kunelizwi likaThixo emabandleni. Okanye abantu baseMelika bebengenakwenza oko basandula ukwenza. Yabona, ngebangazange bayenza.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God. Until people sold their Christian birthrights for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it.
Ukuba ilizwi likaThixo belinokugcinwa liphila ebandleni, ngebengazange bazenza ezampazamo. Kodwa ilizwi lezopolitiko linamandla kakhulu emhlabeni namhlanje kunelizwi likaThixo. Bade abantu bathengisa ngobuzibulo babo bobuKristu ngenxa yembutyulelo yendumasi, imfundo kunye namandla opolitiko. Ilusizi kakhulu ukuyibona.
The very thing that our nation was made what it's made on. The people turned right back around and voted in the thing that we left the other country in the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have.
Eyona nto isizwe sethu esenziwa ngayo, esenziwa kuyo, abantu bajike babuyela emva, baza bavotela into esalishiyela lona elinye ilizwe, kwaye iPlymouth Rock kunye neMayflower, kunye nazo ziza ngapha, zaza zaseka lo mnotho mkhulu esinawo.
Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way.
Yeyona nto esalwela yona kanzima kakhulu kuba siphume kuyo, sizifake ngokwethu kanye emva kumakhamandela wayo. Ngokuba koko iBhayibhile ithe iyakuba ngalandlela.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet, the prophet is the word, and the priest was the church.
Kwaye inkqubo kaEli umbingeleli endaweni yomprofeti. Umprofeti lilizwi, kwaye umbingeleli waye elibandla.
And it's got in such a place till it began to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle?
Kwaye ifikelele kwenjalo indlela, de ibe yeyekeyeke kakhulu, ngokuba ilizwi libele lingaqhelekanga ebantwini, abalifumani lona, ngoko unokulithetha lona, kwaye abaliqondi lona, ngokuba abaqeqeshwanga ngokubhekiselele kulo. UPaulos wathi, ukuba ixilongo linika isandi esingacacanga, ngubani oyakwazi ukuba makalungiselele imfazwe.
The people are trained to a church voice, a church trumpet. We've got more in our Sunday school than the rest of them's got. That don't mean a thing.
Abantu baqeqeshelwe kwi ilizwi lecawa, ixilongo lecawa. Sinabaninzi kwisikolo sethu secawa kunabo bonke, okwakuthethi nanto.
We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations. See, that's the kind of a voice that the people are trained for.
Sinabaninzi kwihlelo lethu kunabo bonke, singabakhulu phakathi kwamahlelo, yabona? Elo luhlobo lwelizwi abathe abantu baqeqeshelwa lona.
In the street, they go out to get the people and bring them in. Tens of thousands, times thousands in great campaigns. Bring them in.
Estratweni bayaphuma bayokufuna abantu babangenise ngaphakathi. Amashumi amawaka aphindwe ngamawaka kwimikhankaso emikhulu babangenise ngaphakathi.
What are they interested in? We got the biggest church, we got the biggest congregation, we got the highest member in Sunday school, we got the mayor of the city come to our church. That might be all good. But if that same church isn't trained to the voice of God, the gospel trumpet, what good does it do?
Kintoni abanomdla kuyo, sinecawa enkulu, sinerhamente enkulu. Sineliphezulu inani lesikolo secawa, sinosodolophi wesixeko ohamba icawa yethu, oko kungaba kokulungileyo konke, kodwa ukuba elabandla aliqeqeshelwanga kwilizwi likaThixo, ixilongo levangeli, yintoni elilungileyo eliyenzela kona.
And when a thing rises just like has rose among our government, what's happened? The church didn't know the voice of the trumpet. And they don't know what to do.
Kwaye xa into ivuka kanye njengokuba yavukayo phakathi korhulumente wethu, kwenzeka ntoni, ibandla lilazanga ilizwi lexilongo, kwaye zange bazi amabakwenze.
The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See? A political voice.
Isithembiso esikhulu sobutyebi, isigebenga sobukrelekrele, singena ngaphakathi, kwaye baya ngqo ngaphaya kwayo kanye into iBhayibhile ibiyiqikelele, baza bayizisa ngaphakathi, yabona ilizwi lezopolitiko.
And it proved that it overrode the religious voice, or they'd never done what they did, the gospel voice.
Kwaye langqinisisa ukuba liyaligqumelela ilizwi lenkolo, okanye bebengenakukwenza oko bakwenzileyo ilizwi levangeli.
Because we're promised a lot of stuff. We're promised prosperity and no doubt of what we'll get it. But still, that doesn't mean anything to a believer.
Ngokuba sithenjiswe ngento eninzi, sithenjiswe ngobutyebi, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo siya kubufumana, kodwa nangona oko akuthethi kwanto kwikholwa.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter. Listen to that St. Paul speak, how they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute. Not a place couldn't enter the city.
Tyila ngaphaya kuncwadi yamaHebhere kwisahluko seshumelinanye, phulaphula kulowo ungcwele uPaulos ethetha, indlela babeyiyo kwimihla, babebhadula ngeengubo zegusha, neenganga zebhokhwe, beswele, bengenandawo, bengenakho ukungena esixekweni.
I was reading in the Nicaea Council, one of the great issues come up at Nicaea, Rome, 300 years after the death of Christ. And the great Nicaea Council, when the great church that stood for what was right, they wanted the Bible. And the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas.
Kodwa bendifunda kwiqumrhu leNicaea, xa imicimbi emikhulu yenyuka yaya eNicaea, Roma, kumakhulu amathathu eminyaka emva kokufa kukaKristu. Kwiqumrhu elikhulu iNicaea, xa ibandla elikhulu elathi lamela oko kwakulungile, babefuna iBhayibhile, kwaye abaguquki baseRoma bebandla lokuqala bafaka imigaqo.
To say, for instance, like we have Christmas. Christmas, Christ is no more born on the 25th day of December than I was. Why, the hills of Judea snowing, it contrasts all other Bible prophecies. He was born in the spring, like all lambs are born.
Ukuthi umzekelo, njengokuba sine Krismesi, iKrismesi, uKristu zange wazalwa ngosuku lwamashumi amabini anesihlanu kaDisemba. Kunokuba ndandinjalo, kutheni induli zakwaJuda zazinekhephu kwaye wa ichasene nazo zonke ezinye iziprofeto zeBhayibhile. Wazalwa intlakohlaza njengawo onke amatakane ezalwa.
Why was he born in a barn instead of a house? He was a lamb. Why wasn't he not just run up to the altar, to this altar where he was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a lamb. Then he was born when lambs is born.
Kutheni wazalelwa esitalini endaweni yokuzalelwa endlini? Wayeyimvana. Kutheni wayengasuki abaleke aye esibingelelweni okanye kwisibingelelo sakhe apho wayebethelelwa khona emnqamlezweni? Wakhokelelwa emnqamlezweni. Uyayikhokelela igusha ekuxhelweni. Wayeyimvana. Ngoko wazalwa xa amatakane ezalwa.
But you see, to do that, they had the sun god's birthday, which on the solar system, the sun, in the 5 days from December the 20th until December the 25th, there's hardly a moving at all of the sun. It varies a little each day, gets longer, 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 till it hits its longest day in July. And then in December, its shortest day.
Kodwa uyabona ukuyenza loo nto, baba nomhla wokuzalwa wesithixo langa, nto leyo ilanga nezijikelezi zalo, ilanga kwimihla emihlanu kusuka kuDisemba, amashumi amabini kuDisemba, amashumi amabini anesihlanu, akukho kusukuma kwaphela kwelanga, liyaguquka, suku ngalinye, liyalisiba lide ngokuba lide, kwaye libe lide, delifike kolona suku lwalo lude ngoJulayi kuze emva koko ngoDisemba olona suku lwalo lufutshane.
And then that little time of the 25th, from the 20th to the 25th, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday.
Emva koko elaxeshana lincinci lamashumi amabini anesihlanu kusuka kumashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesihlanu baba nesekhasi yamaRoma nombhiyozo umhla wokuzalwa kaThixo langa.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it and saying then we will take the son of God and the sun god's birthday, put that together to be one great celebration. That's contrary. And all the many injections that they placed in there.
Emva koko uJupiter owayenguthixo wamaRoma kwaye bayifakelela ukutsho ngoko siyakuthabatha unyana kaThixo kunye nosuku lokuzalwa kukaThixo langa sikudibanise oko kube ngumbhiyozo omkhulu omnye oko kuchasene kwaye owu okuninzi ukufakelelwa abathe bakubeka khona phaya.
And then when them true man of God who wanted to stay with the word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great early sainted men who wanted to stay with the truth. And when they brought to the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around it but a piece of sheepskin to sit in that council. But they knowed the word of the Lord.
Kwaye xa bona abanyanisekileyo abantu bakaThixo abafuna ukuhlala nelizwi njengoPolycarp, Irenaeus, Martin, abo bakhulu bakudala bangcwele abantu abafunayo ukuhlala nenyaniso kwaye xa bayizisayo ngequmrhu iNicaea abanye babo bantu babeliwe kakhulu bade abaprofeti beza bephuma intlango benganxibanga nto ngaphandle kwengubo zegusha ukuza kuhlala kwela qumrhu kodwa balazi ilizwi lenkosi.
But popularity, them 15 days of bloody politics, and overrode it. Then we had 1,000 years of dark age. But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true voice of the Word. Always examine what you do by the Word.
Kodwa indumasi yona lo mihla ilishumi lesihlanu lophala logazi lezopolitiko kwaye nokuligqumelela emva koko sibe namawaka eminyaka esigaba sobomnyama yabona kodwa uThixo wathembisa ukuba elaxilongo liyakuvakala kwakhona basoloko abantu bephulaphula kwesinyanisileyo isandi selizwi soloko uhlola ukwenzayo ngelizwi.
The voice of politics. And we in America and the rest of the world have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world.
Ilizwi lezopolitiko, kwaye thina eAmerica kunye nelizwe lonke, sinelikhulu elithethayo ilizwi namhlanje, kwaye elo lilizwi leHollywood, lilibambisile ilizwe.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hairstyles. They set that dress.
Makathi umntu othile aphumele ngaphandle eHollywood kunye nento ethile uyifumana kwisizwe sonke ngoku siyaqaphela ukuba babenzele umzekelo abafazi bethu kwisinxibo sabo uhlobo lwenwele basenzile esasinxibo.
The church ought to know the voice of the trumpet of God on that. But there's so much confusion because, you see, others do so. Examples. Don't ever pattern yourself after that kind of example because it's perishable. Always hear the voice of God, what He says about it.
Ibandla lifanele lilazi ilizwi lexilongo likaThixo kokuya. Kodwa kukho ukubhideka okuninzi ngokuba ubona abanye besenza njalo imizekelo ungaze uzifanise ulandele emva kolwahlobo lomzekelo ngokuba uyatshabalala soloko usiva ilizwi likaThixo oko akutshoyo malunga nawo.
And then we notice in Hollywood they raise up things, and just let me speak just a moment on this before we go further.
Kwaye siyaqaphela eHollywood bavusa izinto kwaye ndiyeke nje ndithethe nje ithutyana koku phambi kokuba sibheke phambili.
There was a thing come out not long ago that a man on Hollywood, nothing against the man, now he's a mortal that Christ died for, but just to show you.
Kwakukho into iphuma kungekudala kwixa eligqithileyo yokuba indoda eHollywood. Andichasanga nandoda ngoku usisidalwa isifayo athe uKristu wasifela kodwa nje ukubonisa wena.
They invented a little thing called the kids used called a hula hoop. Hula hoop or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that follow that, what? In the little children. That's not right.
Benze into encinci ebizwa, abantwana babeqhele ukuyibiza ihula hoop, hula hoop, okanye into ethile. Kwaye ukuba wakhe waqwalasela bukwada kunye nezinto ezilandela konke oko kubantwana abancinci ayilunganga.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history knows that them people back there in them days that was gunfighters like the different fellows, they wasn't decent citizens. They were renegades. They were like Al Capone and Dillinger.
Ngoku iHollywood igcwele ngabalwi ngemipu. Ngoku wonke ubani oyaziyo imbali uyazi abantu emva phaya ngemihla yabo abo yayingabalwi ngemipu njengabafo abohlukeneyo. Yayingengobantu bahloniphekileyo. Yayingabaqeqi babefana no Al Capone kunye no Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the television they called Gunsmoke. I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnaz or something, or Arnaz or I forget what his name is, and he's supposed to take, he represents Matt Dillon, who was a sheriff in Kansas.
Babenomdlalo weHollywood abawubiza kumabonakude bawubiza Gunsmoke kwaye ndivile kwimonitor ngenye imini ukuba umfo oyidlalayo Arnes okanye into ethile okanye Arnes okanye ndiyalibala ngubani igama lakhe kwaye ufanele athathe umele uMatt Dillon owaye yisherif eKansas.
And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot 28 men in the back, innocent people, going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, did somebody call him and tell him that there was a certain villain coming through? And he'd stay out there, and when the man come in, he'd shoot him through the back.
Kwaye uMatt Dillon wayetyheli njengomvundla, wabulala amadoda angamashumi amabini anesibhozo ngasemva, abantu abamsulwa, aphume ngaphandle kweDodge City, aze abalalele ehlathini. Kwaye xa umntu esiza, la mntu uthile ubeya kumbiza, aze amxelele ukuba kukho itshijolo elizayo. Kwaye hlala apho uze, xa umntu esiza, ubeya kumdubula emqolo.
Now we find this big guy that comes down. Why, it's absolutely glorifying sin. But the little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ.
Ngoku sifumanisa ukuba ungu umfo omkhulu othi aze kutheni ngenene izukisa isono. Kodwa abantwana abancinci besizwe sethu bangakuxelela kakhulu ngoMatt Dillon kunokuba benokuxelela ngoYesu Kristu.
The stores, the 10-cent stores, and the clothing department is hanging full of little toy guns with little hats that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm just telling you, you see. Then the commercial world picks that thing up and makes millions of dollars off of it.
Ivenkile zesheleni kunye nendawo yempahla zigcwele yemincinci imipu yokudlala kunye neminqwazana onokuthi uyithenge naphi na. Kulungile kuyinxiba lonto kodwa Ndiyakuxelela nje uyabona emva koko ba ilizwe loshishino lichonga lonto lize lenze izigidi zedola kuyo lonto.
We have what we call St. Patrick's Day. We have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up. And they make millions of dollars.
Sinoko sikubiza umhla ka St. Patrick. Sinoko sikubiza iholide zenkolo. Kwaye ilizwe loshishino liuchongile. Kwaye lenza izigidi zedola.
Mother's Day. Bunches of flowers. Whatever day should be an honorable day to mother. She's off somewhere old. Go see her. That'll be worth more than all the flour you could send her or anything else.
Umhla omama, imfumba yentyatyambo, kutheni wonke umhla kufanele ube ngumhla ohloniphekileyo ngomama. Uphaya ndaweni ithile, mdala, hamba uya kumbona. Oko kuya kubaluleka kunazo zonke intyatyambo nokumthumelela zona, okanye nantoni na ingenye.
See, but they pick it up. It's a voice, and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, I'm trying to get to a point here to tell you something. What I believe, the voice is rare. The voice of God.
Yabona, kodwa bachonga wona, lilizwi, kwaye sizidibanisa ngqo nayo, ngenene ayilunganga, kwaye uza kwenza ntoni, yabona, nje, si, ndizama ukufika endaweni apha ukuba ndikuxelele into ethile, oko ndikukhokelelwayo, ilizwi linqabile, ilizwi likaThixo.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice? Our young boys has become Ricky and Elvis. You got a child named that, change it right quick. Call him number one or two or something.
Ngoku siyafumanisa ukuba benze umzekelo. Kwaye ingaba wakhe waqwalasela amakhwenkwana ethu amancinci. Into athe abayiyo Ricky kunye no Elvis ukuba unomntwana othiwe nje ya liguqule kwamsinyane mbize inani nye okanye mbini okanye into ethile.
Don't, that's a horrible, you say, what difference does the name mean? Well, sure, it means something. Your name characterizes your life. Now, Brother Branham, you're on numerology. No, I'm not. I'm on Thus Saith the Lord.
Ungayenzi imbi kakhulu uthi igama lenza amahluko mni. Kutheni ngokuqinisekileyo lithetha into ethile. Igama lakho lichaza ubomi bakho. Ngoku umzalwane Branham usemananini. Hayi, andikho apho. Ndiku itsho inkosi.
Why was it when Jacob, he lived to his name as deceiver, supplanter, Jacob? And when God changed him, he changed his name.
Kwakutheni injalo xa uYakobi waphila ngegama lakhe, njengomqhathi umaqhingana uYakobi, kwaye xa uThixo wamguqulayo, waguqula igama lakhe.
God changed Saul to Paul, Simon to Peter. Certainly to have something, and Ricky and Elvis and such names as that is the modern American name which throws a child automatically right into that.
UThixo waguqula igama likaSawule laba nguPaulos, Simon yaba nguPetros ngokuqinisekileyo linento, kwaye uRicky noElvis kunye nanjalo amagama njengalawo ngamagama ale mihla eMerika athi amlahlele ngokuzenzekela umntwana ngqo kuloo nto.
See what I mean? I hope I don't, I better back up and don't get too far on a limb here. See what I mean? She wouldn't understand.
Yabona ndibhekiselele kuko. Ngoku ndiyathemba andi kungcono ndibuye umva. Ndingamki kakhulu nomrhiba apha. Yabona ndithetha kona okokuba aniki uqonda.
But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it. Because they got one trend. That's all they listen to, those voices.
Kodwa zonke ezi zinto aziqondwa nokuqondwa ngabantu nje abayibambi ngokuba banomsinga omnye kuko kodwa abaphulaphula kuko lo mazwi.
There's a voice of philosophers. Communism promising something that they cannot stay by. And yet a great percent of the American people are wrapped up in communism.
Kuko ilizwi lengqondi ubunkomanisi elithembisa into abangenakuhlala ngayo. Kwaye noko enkulu ipesenti yabantu baseAmerica baphinyelwe kubunkomanisi.
Now I've been in communism zones rather, in Germany, on the east side of Berlin.
Ngoku bendikubunkomanisi, kwimimandla yobunkomanisi Gxebe, eGermany, kwicala lempuma yeBerlin.
They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside and they're not even finished. It's a false economy. They're trying to push over something.
Banezinkulu ezinhle izindlu kubonisa ngaphandle. Kufanele uhambe ngaphakathi kuzo. Azigqitywanga nokugqitywa. Ubuxoki bezoqoqosho bazama kunyanzela into ethile.
And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago, when I was just a boy preacher, I'd say 33 years ago, when Nazism, fascism, and communism was rising, I said, I speak in the name of the Lord. They'll all wind up in communism.
Kwaye eRussia, indawo yokuzalwa kobunkomanisi, nto leyo kwiminyaka eminintsi egqithileyo, xa ndandise inkwenkwe nje uMshumayeli, ndingathi amashumi amathathu anesithathu eminyaka egqithileyo, xa iNazism, fascism, kunye necommunism zaziqalisa, ndathi ndithetha egameni lenkosi, zonke ziya kuphelela kwicommunism.
But did you ever think God has left this avenue out if we just take it? There's only 1% of Russia that's communism. 1%. But they're the controlling percent.
Kodwa wakhe wacinga uThixo usishiyele indawo ngaphandle ukuba nje sinokuyithatha. Kukho nje ipesenti enye eRussia engamankomanisi. Ipesenti enye. Kodwa bayipesenti elawulayo.
1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control. And the same thing. Hollywood's one place. But they're in control.
Ipesenti enye ubunkomanisi. Ipesenti enye eRussia bubunkomanisi Gxebe. Kodwa bayalawula. Kwaye into ekwanye. IHollywood indawo enye. Kodwa bakulawulo.
About 1/3 or 2/3 of the population of the United States goes to church and its church members, but they control in those denominations.
Malunga nesiqingatha sesithathu okanye sesibini soluntu lwase United States sihamba icawa kwaye ngamalungu ecawa kodwa iyalawula kuloo mahlelo.
What communism needs over there is the voice of God.
Amen.
Rise up among them.
Amen.
And it'll put it to a shame.
Into obuyidingayo ubunkomanisi khona phaya, lilizwi likaThixo, livuka phakathi kwabo, kwaye liyakuyibeka ehlazweni.
In Finland, when that little boy was raised from the dead that day, and they was bringing me 3 squares away, where this little fellow was raised up the dead, communist soldiers, Russians, standing there with the Russian salute, and the tears running down their cheeks, they said, we will receive a God that can raise the dead.
Amen.
EFinland, xala nkwenkwe yavuswa ekufeni ngalamhla, kwaye babe ndizisa ndisuka kude ngesithathu esiphindwe kane, apho lo mfo wavuswa khona, umfi, amajoni obunkomanisi, amaRussia eme apho, kunye nesikhahlelo soburussia, kwaye inyembezi zisihla ngezidlele zabo athi siyakumamkela uThixo onokuvusa abafileyo.
It's the negligence of the Catholic Church and the Lutheran Church and all those denominations, and they're taking all the money and building organizations and giving the people nothing. They live like the rest of the people.
Ungakhathali kwecawa yobuKatoliki kunye neyobuLutere kunye nawo onke loo mahlelo, kwaye athathe yonke imali aza akha izakhiwo zemibutho, kwaye akabanika nto abantu, baphila njengabantu bonke.
There's got what Russia needs is a prophet to rise on the scene with the word of the Lord that can shut them out. Then that 90% will take over.
Kuyakubakho into eyifunayo iRussia ngumprofeti avuke embonisweni kunye nelizwi lenkosi elinovala umlomo ngoko lamashumi asithoba ekhulwini ayakuthabatha ulawulo.
What America needs is a voice of the prophet of God who can stand up and condemn Hollywood and condemn these things in the name of Jesus Christ, and the Holy Ghost Church will take over. Too much confusion. See, too many voices of contrast against it.
Into ayifunayo iMerika lilizwi lomprofeti kaThixo onokuma aze ohlwaye iHollywood, kwaye ohlwaye ezi zinto egameni likaYesu Kristu, kwaye ibandla likamoya oyingcwele liyakuthabatha ulawulo. Ukubhideka okuninzi kakhulu, yabona amazwi amaninzi kakhulu okuchasana nalo.
The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all. Presbyterian. We all have these, and Catholics look like it's going to take it all. And they will. That's exactly the voice of God out of this Bible. They will rule. But the Most High God shall finally rule. The saints shall take over one day. The Bible said so. They will take over.
Ibandla, ilizwi lalo, ngamnye ufuna amalungu amaninzi. Ibhaptizi ifuna konke, iwisile ifuna konke, irhabe, sonke sinako oko, kwaye iKatolike ikhangele kangathi iza kuthabatha konke, kwaye baya kuyenza. Elo lilizwi likaThixo ngokuchanekileyo lisuka eBhayibhileni, baya kulawula. Kodwa uThixo osenyangweni ekugqibeleni uya kulawula, abangcwele baya kuthabatha ulawulo ngenye imini. IBhayibhile itsho njalo, baya kuthabatha ulawulo.
Such an awful lot of voices. Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice. Man who calls himself a prophet. A prophet, of course, is a preacher. A modern word prophet absolutely means a man that preaches under inspiration.
Anjalo wona ukuba mabi amazwi emva koko kukho ilizwi lomprofeti obuxoki. Lelona libi kakhulu ilizwi. Umntu ozibiza umprofeti, umprofeti kakade ngumshumayeli. Igama lale mihla umprofeti ngokuqinisekileyo lithetha umntu oshumayela phansi kwentumakalelo.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word of God. Denies the truth of God. There's so many voices.
Kuko umntu oma azibize umprofeti, aze aphike ilizwi likaThixo, aphike inyaniso kaThixo. Kukho amazwi amaninzi.
Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here, but I guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something. It was our colored friends, the Negro.
Nje imizuzu embalwa igqithileyo, kwakukho umzalwane phandle phaya endikhombisa apho mandiye khona ukungena apha, kodwa ndiyaqikelela umangalisiwe kutheni ndiqhubekile ndinyuka ngestrato ndaze ndajika ndaze ndabuya ukuba ulapha mzalwane, bendiphulaphula ntweni ithile. Ibi ngowethu, owethu umhlobo webala, I Negro.
They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. young Elijah Muhammad raising up with a voice and saying that they are the voice that's going to bring the colored race out of this chaos.
Banetembile apha kwaye bayibiza Elijah Muhammad okanye into ethile omncinci Elijah Muhammad bavuka nelizwi kwaye bathi balilizwi eliza kuzisa uhlanga lwebala luphume kule mbudu mbudu.
That you see the very thing, their mosque on this year, their mosque. What don't you see? That the very background of it, it's wrong.
Oko uyabona kwalonto owabo umMuslim ulapha imosque yabo. Kutheni aniboni ukuba kwa imvelo yayo ayilunganga.
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people, not back to Mohammedanism, but come back to Christ. The very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the word.
Abantu bebala, nje kanye ngabantu abamhlophe, abantsundu, nabatyheli, hayi ukubuyela kuMohammedism, kodwa buyela kuKristu. Owona mmiselo iBhayibhile ufundisayo, iMohammedism ichasene nelizwi.
I had the privilege of leading 10,000 Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa.
Ngoku ndibe nenyweba yokukhokelela amashumi amawaka eMohammedans ukubasa kuKristu ngaxesha linye eDurban, South Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right, as long as psychology don't deny the word. But when psychology denies the word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound.
Ayivelisi into kuphela isaikholoji. Kwaye isaikholoji ilungile okoko isaikholoji ingaphiki ilizwi. Kodwa xa isaikholoji iphika ilizwi, ngoko isaikholoji ayilunganga. Inika isandi esingacacanga.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, we must stay with the word. The voice.
Yonke enye into iyakugqitha, kodwa ilizwi likaThixo. UYesu watsho njalo, amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa ilizwi lam alisayi kugqitha. Ke uyabona, masihlale nelizwi, izwi.
So many confused things. The people get up, they don't know the word, and they say things. And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing. Everybody the same. There's no more capitalists, they're all communists.
Ezininzi kakhulu ezibhidayo izinto, abantu bayavuka, abalazi ilizwi, kwaye batsho izinto, kwaye mhlawumbi ivakala bhadlileyo kakhulu. Ubunkomanisi into ebhadle kakhulu, wonke umntu mnye, akukho ngxowankulu kwakhona, bonke ngamankomanisi.
Did you ever stop to think that that's a false revival communism is? And where did he pattern it after? Jesus said the two spirits would be so close it would deceive the elected if possible.
Wake wema ukuba ucinge ukuba oko imvuselelo yobuxoki obunkomanisi bunjalo kwaye kuphi apho ayifuzisele khona yonke. UYesu wathi imimoya emibini yakusondelelana kakhulu yakulahlekisa abanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is an act that God ordained is too perverted.
Kwaye yonke into umtyholi anayo lugqwetheko lwento ayidalileyo uThixo. Isono bubulungisa bugqwethiwe. Ubuxoki inyaniso imelwe ngokungekuko. Ukrexezo si isenzo uThixo wasibekelayo sona sigqwethiwe.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the perversion. See, straighten out these voices. Test them by the word and see if it's truth.
Konke ukungakholwa kukugqwetheka ngokukholwa. Kufuneka uphike inyaniso ukuze uthabathe ugqwetheko. Yabona, luleka lamazwi, wavavanye ngelizwi, uze ubone ukuba inyaniso.
Oh, how we could go on these voices of the day, but our time's past. But so many voices that people don't know what to do.
Oh, singaqhubeka kanjani kulamazwi alomhla, kodwa ixesha lethu ligqithile. Kodwa amaninzi kakhulu amazwi abathi abantu bangazi ukuba benzeni.
The Methodists will finally hear a Baptist preacher. They'll go over there. They'll stay there while then they go to Lutheran.
Ama wisile kugqibeleni ayakuva umshumayeli umbhaptizi ayakuya khona ngaphaya ayakuhlala ithutyana aze emva koko aye kumalutere.
And in the Pentecostals, they have different groups. One will run to one and one to the other. Then back and forth. It shows you're not stable.
Kwaye kwabakwamoya banamaqela ahlukeneyo elinye liyakubalekela kwelinye nelinye kwelinye emva koko emva naphambili iyakubonisa ukuba awuzinzanga.
Hear his voice.
Amen.
Here it is, wrote on paper. The voice will be confirmed if it is the truth.
Yiva ilizwi lakhe nali lilo libhalwe ephepheni ilizwi. Ilizwi liyakungqinwa ukuba linyaniso.
The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here. Something else rises up. Some jacket, some coat.
Ihlabathi lebandla alazi emalikwenze. Ihlabathi lepolitiko likwimbudumbudu. Yonke into ikhangeleka kwimbudumbudu. Abafo babaleka kusuka apha. Enye into ethile iyavuka. Enye ibhatyi. Enye ijasi.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that was drove in Jesus' hand. And there's only three. But yet they've got the record at 19 different nails.
Xa ndandise Roma, babe neshumi elinesithoba lezahlukeneyo ezingqiniweyo izikhonkwane ezazibethelelwe esandleni sikaYesu. Kwaye kukho kuphela isithathu. Kodwa noko banokushicilelweyo okokuba izikhonkwane ezilishumi elinesithoba ezahlukeneyo.
Now what difference does it make? Who has a nail? Christ never left us nails to worship. He left us the Holy Spirit.
Amen.
By His Word.
Ngoku mahluko mni awenzayo. Ngubani onezikhonkwane. UKristu zange asishiye nezikhonkwane ukuba sizinqule. Wasishiya nomoya oyingcwele ngelizwi lakhe.
These signs shall follow them if they'll have the original nail. These signs shall follow them that believe. They belong to the denomination I started. He started none. See how the voice is contrary?
Le miqondiso iyakulandelelana nabakholwayo. Bayakuba nesemvelo isikhonkwane. Bayakuba le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Bayakuba ngabehlelo endaliqalisayo. Zange aqale nalinye. Yabona lichasene njani ilizwi.
But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. There's the word. They shall speak with new tongues. Take up serpents that would not harm them. If they drink deadly things that would not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And you watch these things, plus all the rest of the scripture, put together.
Kodwa le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo egameni lami bayakukhupha idemoni nalo ilizwi bayakuthetha ngelwimi ezintsha babambe inyoka ezinobuhlungu oko akuyikubenzakalisa ukuba basele izinto ezibulalayo ayisayi kubakhathaza ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphila kwaye qaphela ezi zinto kunye naso sonke isibhalo sidityanisiwe.
Now that alone will not confirm it. Not at all. Therefore, we Pentecostals get on the wrong road.
Ngoku oko kodwa akuyikuyiqinisekisa. Hayi konke konke. Apho kulapho thina bakwamoya sifika kwindawo engalunganga.
Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord, have not I done mighty things in your name? Have not I prophesied in your name? Have not I done all this in your name? And Jesus said, Depart from me, you that work iniquity. I never knew you.
Akatshongo na uYesu, abaninzi baya kuza kum, ngalomini, bathi, Nkosi, ndandingenzanga na izinto ezinkulu egameni lakho, ndandingaprofetanga na egameni lakho, andikwenzanga konke na oku egameni lakho, kwaye uYesu wathi, Mkani kum, nina basebenzi bobugwenxa, zange ndanazi.
Do you see, my sisters and my brothers, why I'm so condemning and indicting this generation?
Niyayibona bodade bam, nani bazalwane bam, kutheni ndisohlwaya kangaka, kwaye ndisibeka ityala esisizukulwana.
You might speak with tongue like men and angels. You might dance in the spirit all around the church. That has nothing to do with it. I've seen Mohammeds dance around like that.
Ungatheta ngelwimi njengabantu nengelosi, ungagunqa umoya ujikeleze icawa yonke. Lonto ayinanto yakwenza nawo. Ndibabonile oMohammed bengqunqa bejikeleza ngolwahlobo.
I've heard in the witch doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it and tell exactly what was going to happen, and it happened that way.
Ndivile kugqirha kwinkampu yamagqirha ndibone amagqirha esimaze athethe ngelwimi kwaye azitolike aze achaze kanye oko kuza kwenzeka kwaye yenzeke ngaloo ndlela.
I've seen even a pencil raise up and write in unknown tongues, and only one there could read it. It was of the devil.
Ndiyibonile kwanepensile isima ize ibhale nezingaziwayo ilwimi kwaye mnye kuphela phaya ongalifundayo kwaye wayengokamtyholi.
You can't base your eternal destination up on some sensation. Satan can't impersonate any of those sensations.
Akunakumilisa isiphelo sakho sanaphakade phezu kwemvakalelo. USathane angalinganisa naziphi zezomvakalelo.
Not, it's to know Christ. Something changes in your life. Watch your life and pattern it with the Word and see where you're at. Taking inventory. Certainly.
Kukwazi uKristu, into ethile yaguquka ebomini bakho. Qaphela ubomi bakho. Kwaye ubulinganisele elizwini uze ubone apho ukhoyo thabatha uphendlo ngokuqinisekileyo.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice and follow after
Kuko konke oku kulinganisa, amazwi obuxoki, abaprofeti bobuxoki, zonke ezinye zezi zinto ezivukayo, uYesu usathi, kuko konke oku, ukuba umntu uthi alive ilizwi lam, aze andilandele, ulilizwi.
Listen to his commission to us today, and all these voices, which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing.
Phulaphula isiyalo sakhe kuthi namhlanje kuwo onke lamazwi, nto leyo ndithe iyakuthabatha iiyure ukuwazisa onke lamazwi, kwaye iyabhidisa ebantwini, yinto elusizi.
And after all, you don't get the second chance, you got to take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. When you hear my voice, harden not your heart, as in the days of provocation.
Kwaye emva kwako konke akufumani thuba lesibini. Kufanele uyithabathe yona ngoku. Usenokungafumani thuba kobu busuku. Ungangafumani thuba ngomso. Ngoku, xa usiva ilizwi lam, ungayenzi lukhuni intliziyo yakho, njengakwimihla ingcaphukiso.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a voice.
Ngoku lixesha, eli lixesha elamkelekileyo lokuba xa nabani othi alive ilizwi lam, oku kuya ekubonakaliseni ukuba ilizwi lakhe liyakube liselapho phakathi kwembudumbudu. Usenalo ilizwi.
Why? His voice will ever remain. Here it is. Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away. His word.
Ngokuba ilizwi lakhe liyakuhlala lihleli, naku apha, amazulu nomhlaba ayakudlula, kodwa ilizwi lam alikudlula ilizwi lakhe.
Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Will you stay that long, or a few minutes? I'll hurry. Let's just take some who heard this voice and obeyed it. How it made them act. What it made them to do.
Masithabathe nje ukuthi eminye emihlanu imizuzu ngokukhawuleza. Ninganakho, ningahlala kangako, okanye imizuzu embalwa. Ngoku ndiyakukhawulezisa, masithabathe abanye abalivayo eli lizwi kwaye balithobela indlela elabenza benza ngalo, into lona elabenza bayenza.
I'm going to bypass a lot of a scripture here just in order to get the right straight to you. How it changed their lives and all them that was about them. How they become the oddball. We call an oddball.
Ngoku ndiza kutsiba okuninzi kwesibhalo apha, nje ukwenzela ukufika kanye ngqo kuwe. Indlela lona elabaguqulayo ngayo ubomi babo kunye nabo bonke ababe kunye nabo. Indlela ababa ngabangaqhelekanga. Siyibiza ongaqhelekanga.
Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you.
Wonke umntu owakhe wamkholelwa uThixo wayebalelwa ngongaqhelekanga. Ngokuba ukuba ukuluhlu lwehlabathi kukho okungalunganga nawe.
To be a Christian, you have to be an oddball. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world was made by him. And the world knew him not. Quickly now, listen close as we close.
Ukuba ngumKristu kufanele ube ngongaqhelekanga. Kuba bonke abaphila ngokulungileyo kuKristu Yesu bayakuba nentshutshiso ehlabathi. Wayesehlabathini, kwaye ihlabathi ladalwa nguye, kwaye ihlabathi zange lamazi yena. Ngokukhawuleza ngoku, phulaphulisisa njengoko sivala.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him. There was no condemnation to Adam. He heard the voice of God and said, Father, now I lay me down to sleep.
Adam weva ilizwi lakhe ekupholeni kokhatya kwaye waba nobudlelwane kunye naye. Kwakungekho kugwetywa ku-Adam. Weva ilizwi likaThixo kwaye wathi, bawo, Ngoku ndiyanqenqa ukuze ndilale.
And he laid down and Eve on his arm. The lion, the tiger, and the wild beast laid right around him. There's no harm. No way of getting sick. No way of wondering if they wake up in the morning. They're going to wake up. Adam heard his voice in the way that he ought to have heard it.
Kwaye walala phansi kunye noEva engalweni yakhe. Ingonyama, ingwe, kunye nezasendle izilo zimngqongile. Kwakungekho ngozi, kungekho ndlela yokugula, kungekho ndlela yokufunisa. Ukuba uyakuvuka na kwintsasa elandelayo, baza kuvuka. UAdam weva ilizwi lakhe ngendlela kokufanele alive ngalo lona.
But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice. Yet it was his wife. The closest tie he had on earth.
Kodwa ngenye imini, weva ilizwi lomfazi wakhe. Kungcono ndikuyeke oko ithutyana. Kodwa waphula-phula kwilizwi elingalunganga. Noko yayingumfazi wakhe elona qhina lisondeleyo wayenalo emhlabeni.
Why didn't he like Job, thou speakest like a foolish woman? If it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time.
Kutheni engazange njengoJobi uthetha ngokwesidenge somfazi. Kwaye ukuba ingaba nakho, uhlanga lonke loluntu beliya kuba liphila endaweni kokuba lisifa. Yaguqula indlela yabantu kunye nexesha.
But he heard a voice of God, he had fellowship with it. But when he turned, how did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant.
Kodwa weva ilizwi likaThixo. Waba nobudlelwane nalo. Kodwa xa wajikayo, wayazi njani ukuba umfazi wakhe wayengalungisanga. Khumbula, yayimnandi.
We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good.
Sicinga namhlanje ukuba imibutho yethu icawa. Sicinga ukuba ubutyebi bethu namhlanje nguThixo encumile kuthi. Ikhangeleka ilungile.
It looked good when Micah stood there before the 400 prophets and the whole land belonged to him and the Philistines was on it. It was the Syrians. It looked good.
Yakhangeleka ilungile xa uMikhayi wema apho phambi kwamakhulu angamashumi amane abaprofeti. Kwaye umhlaba wonke wawungowabo. AmaFilistiya ayekuwo okanye amaSiriya. Yakhangeleka ilungile.
These prophets is telling, go out there, that belongs to us, take it. But it wasn't the voice of God. Micah turned around and cursed the voice.
Ababa profeti babechaza, nyuka uye phaya, okuya kokwethu, yithathe. Kodwa yayingelo lizwi likaThixo, kwaye uMikhaya waguquka, waze waliqalekisa ilizwi.
And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the word. That's the only way to trust it and see it today. It's got to be on the word.
Kwaye wayazi njani makenze loo nto ngokuba umbono wakhe wawuchasene ngqo nelizwi leyo kuphela kwendlela yokuthemba kwaye uyibone namhlanje kufanele ukuba selizwini.
Then did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife. And the church is listening to the voice of her organization, injecting into them creeds instead of the word, letting them live any way they want to, as long as they go to church and a member of a certain church. That's all matters.
Ngoku ingaba uqwalasele emva kokuba uAdam ephulaphule kwelinye ilizwi ngaphandleni kwelizwi likaThixo, umfazi ongowakhe. Kwaye ibandla liphulaphula kwilizwi lombutho walo, lifaka kulo izivumo nkolo endaweni yelizwi, ebenza baphile ngendlela abafuna ngayo, okoko nje besiya ecaweni, kwaye ilungu lecawa ethile, kuko konke okubalulekileyo.
closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit and God's Word.
Okona kusondeleyo ikholwa elinokuba nako emhlabeni kubo libandla kodwa ikholwa lenene eyona nto isondeleyo ngumoya oyingcwele lilizwi likaThixo.
So you find out that Adam realized his condition and he heard the voice of God calling again. And he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation. Why have you done this?
Ke uyafumanisa ukuba uAdam wayiqonda imeko yakhe. Kwaye waliva ilizwi likaThixo libiza kwakhona. Kwaye waye kumagqabi omkhiwane ngoko. Kodwa yayililizwi lokugweba. Kutheni uyenzile lento?
I wonder if America today, or the world in its religious uproar as it is, in America, being swallowed up, it'll be a national religion pretty soon.
Ndiyamangala ukuba iMerika namhlanje, okanye ihlabathi, kwisaqunge senkolo yalo, njengoko linjalo, kwaye iMerika iginya, ibe iginywa, iyakuba inkolo yesizwe kungekudala.
Who's sitting before me? I know it's tapes and it'll go all over the world. We have tape programs that every message takes the whole world in. All other countries.
Ngubani ohleli phambi kwam? Ndiyazi, ziteyiphu, kwaye iyakuya kulo lonke ihlabathi. Sinenkqubo zokuteyipha, zokuba wonke umyalezo uya kwihlabathi lonke, kuzo zonke ezinye izizwe.
But if you look and see, they're standing in fig leaves. When the true voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing. They don't know what to do.
Kulungile. Ngoku ukuba uya kujonga uze ubone ume nje kwegqabi lomkhiwane xa ilizwi elinyanisileyo likaThixo liphuma abazi emabakwenze malunga nalo liyabhidisa abazi emabakwenze.
Quickly, Noah heard the voice of God. He was preparing to save his life. And he followed the instructions and he stood.
Ngokukhawuleza uNoa wava ilizwi likaThixo lalilungiselela ukusindisa ubomi bakhe waza walandela imiyalelo kwaye wema.
If a man hears the voice, now listen, gets this real good, don't fail. If a man hears the voice of something and if it's proven to be the voice of God, and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away, but that word can't pass away.
Ukuba umntu uva ilizwi ngokuphulaphula, kubambisise kakuhle ngenene oku, ungasileli. Ukuba umntu uva ilizwi lento ethile, kwaye ukuba iqinisekisiwe, ukuba lilizwi likaThixo, kwaye likwixesha elililo, kwaye oko kuphuma entweni, amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa ilizwi alinakugqitha.
Noah heard the voice and condemned the world. And they laughed in his face because his message didn't cope with their scientific achievements. But it rained and destroyed the whole world. His voice that went forth, the seed was laying there. Every age has been the same way.
Unowa weva ilizwi waze walohlwaya ihlabathi kwaye bahleka ebusweni bakhe ngokuba umyalezo wakhe zange umelane kunye nempumelelo zabo zobunzululwazi kodwa yanetha yaze yatshabalalisa ihlabathi lonke yabona ilizwi lakhe elaphumayo imbewu yayilele apho sonke isigaba sibe yinto enye.
Samuel, alarmed when he heard the voice of God, that he was go ahead to condemn Eli, the man that had nurtured him, the man that had been a daddy to him, and had raised him up and fed him.
uSamueli wothuka xa wava ilizwi likaThixo lokuba waye ahambe ayokohlwaya uEli indoda yamkhulisayo, indoda engutata kuye kwaye yamkhulisa yaze yamondla.
Minister brothers, Shala, ministers many times upon their denominational grounds and creeds, their credentials in their pocket, of the very pappy, the very organization that's nurtured them and fed them and brought them up in position, they put them in church and put them in a congregation. You have to knock down to what they teach.
Bazalwane, abangabalungiseleli, dinganakho, balungiseleli, amaxa amaninzi, kwimihla yobuhlelo, kunye novumonkolo yabo, neziqinisekiso, ezipokothweni zabo, okona kudla kwentsana, eyona mibutho abakhulisileyo yaza yabondla, yaza yabanyusela, yaza yabayalela ebandleni, kwaye yababeka erhamenteni. Kufanele uzinyanzele koko bakufundisayo, yabona?
What a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the voice of God and have to come back to that same mother organization. Say, you're condemned because you don't receive this word.
Enjani ukuba mbi into eyakuba yiyo yokuba umkhonzi onyanisekileyo kaThixo ave ilizwi likaThixo kuze kufuneka abuyele emva kula nina mnye wombutho athi nohlwayiwe ngokuba nilamkeli ilizwi. Enjani into?
What a thing. It was hard for Samuel, but he was a prophet. He had to do it. Regardless of where it hurt or not, he had to do it anyhow.
Kwakunzima kuSamueli, kodwa wayengumprofeti. Kwakufanele ayenzile, akukhathaliseki nokuba ivise kabuhlungu okanye hayi, kwafanele ayenzile nakanjani.
Moses heard the voice of God. He was full of theology. He knew all the ins and outs, but it failed. He heard the voice of God. Moses was never the same. And no man is never the same.
UMoses wava ilizwi likaThixo, wayezele imfundo yezenkolo, wayesazi zonke ingaphakathi nengaphandle, kodwa kwasilela. Weva ilizwi likaThixo, uMoses zange abe yinto wayeyiyo, kwaye akukho mntu angasokuze abe yinto abe eyiyo.
You might hear in your ears the voice speaking, but when you hear in your heart, the voice speaking, then you're hearing.
Ungafane uve zindlebeni zakho ilizwi lithetha, kodwa xa usiva enhliziyweni yakho ilizwi lithetha, yabona, ngoko uyeva.
You do not see with your eye. You look with your eye. You see with your heart. You see something, say, I just don't see it. You mean you don't understand it.
Akuboni ngeliso lakho, ujonge ngeliso lakho, ubona ngenhliziyo yakho, ubona into ethile uthi, nje andiyiboni yona, uthetha ukuba kuyiqondi yona.
You do not hear with your ears. You hear with your heart. Many times your ears hears the true voice of God and it falls off you like water off of a duck's back. But when you really hear, you hear with your heart.
Akuva ngendlebe zakho, uva ngenhliziyo yakho. Ngamaxa amaninzi, indlebe zakho ziva ilizwi elinyanisileyo likaThixo, kwaye iyawa isuke kuwe, njengamanzi esihla ngomqolo wedada. Kodwa xa usiva ngenene, uva ngenhliziyo yakho.
And all the theology that Moses had, he hadn't heard the voice of God, but one day, God called this 80-year-old sheep herder over to one side, and spoke to him, and he caught it. He proved that he was God.
Waye yonke imfundo ngezenkolo wayenayo uMoses, wayengalivanga ilizwi likaThixo, kodwa ngenye imini uThixo wambizela ngaphaya kwelinye icala, lo unamashumi asibhozo umdala umalusi wezimvo wathetha naye kwaye wayibamba yona waqinisekisa ukuba wayenguthixo.
First thing he done to Moses is vindicate his word. I'm going down, I remember what I promised. And this is what he promised for the last days.
Amen.
He'd raise up a people from the Gentiles. All the promises.
Into yokuqala wayenzayo Moses kukungqina ilizwi lakhe. Ndiyehla, ndiyakhumbula endakuthembisayo. Kwaye oko koko wakuthembisayo imihla ukugqibela uyakuvusa abantu kwintlanga kunye nazo zonke izithembiso.
This I promised, said Moses, take off your shoes. In other words, honor it. Now throw down your staff, and a dry stick off the desert became a serpent. And Moses caught it and went back to its condition again.
Oko ndikuthembisileyo, wathi, Moses, khulula izihlangu zakho, ngamanye amazwi, ihloniphe, ngokulahla phansi intonga yakho, kwaye elo mmileyo ukhuni elakhiwe inhlango, laba inyoka, waza Moses wayibamba, kwaye labuyela kwimeko yalo kwakhona.
He knew that was God because God said, the word of God, the word that he was speaking, said, throw down the stick in your hand. That's God's word.
Yabona, wazi ukuba yayinguThixo. Ngokuba uThixo utshilo, ilizwi likaThixo, ilizwi owayelithetha, lathi, lahla ukhuni elisesandleni sakho, elo lilizwi likaThixo.
Don't try to do the same thing. That ain't God's word to you. That's God's word to Moses. Here's God's word to you.
Sukuzama kwenza into ekwanye, elo asilo lizwi likaThixo kuwe, lilizwi likaThixo kuMoses, nali ilizwi likaThixo kuwe.
Throw down the stick. It turned to a serpent. So now you're afraid of it. Pick it up by the tail. Back it went again. God's word to him. What did he do? God vindicated his word.
Lahla phansi ukhuni, lajika laba inyoka. Wathi, ngoku yayoyika, ichole ibambe ngomsila. Kwaye emva koko labuyela kwakhona, ilizwi likaThixo kuye. Wenza ntoni, uThixo wangqinela ilizwi lakhe.
I had a call here a few months ago, about a year ago. A little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher.
Ditsalelwe umnxeba apha kwinyanga ezimbalwa ezigqithileyo malunga ibe kwaye ibe malunga nonyaka ngaphaya konyaka ogqithileyo. Inenekazi elincinci ekupheleni koqhagamshelwano ngomnxeba kunye nomshumayeli ombhaptizi kunye nomshumayeli wezakwamoya.
She said, Brother Branham, the Lord has made me a prophet. I said, fine. Said, you know, I'm told that you said that you bore record that my ministry was of God. Now, I couldn't do that. It's contrary to the word. So I said, lady, that's an error. I don't even know you.
Wathi, Mzalwane Branham, inkosi indenze umprofetikazi. Ndathi kuhle. Wathi, uyazi, ndixelele ukuba utshilo, ukuba unobungqina, ukuba ulungiselelo lwam luvela kuThixo. Ngoku andinakwenza oko, ichasene kwilizwi. Ke ndathi, nenekazi, leyo impazamo, andikwazi kwawena.
And the Baptist preacher, I heard him. I heard the Pentecostal preacher. She said, well, I'm having a meeting here. And said, the Lord is doing great things. I said, I'm grateful for that.
Kwaye umshumayeli umbhaptizi, ndamva umshumayeli wakwamoya. Wathi, kulungile, ndinomhlangano apha, kwaye wathi, inkosi yenza izinto ezinkulu, ndathi, ndinombulelo ngaloo nto.
She said, I said, has he ever told you anything yet? I said, yes, I've got a great program in hand. I said, wonderful. I said, now watch your program. I said, what did the Lord tell you?
Wathi, ndathi, ukhe akuxelela kwanto okwangoku? Wathi, ewe, ndinenkqubo enkulu endiphetheyo, ndathi, mangaliso. Ndathi, ngoku yintoni inkqubo yakho? Ndathi, yintoni inkosi ekuxelele yona?
He said, go to Phoenix, Arizona on a certain date. And then I'm going to give you the Lost Dutchman gold mine. And you're going to take this gold that's found in there and you're going to sponsor missionaries around the world. When we all know that the Lost Dutchman mine is a legend.
Wathi, iya iPhoenix Arizona ngomhla othilethile kwaye ndiyakunika elahlekileyo iDutchman Gold Mine kwaye uya kuyithabatha le golide efunyanwe phaya kwaye uza kuxhasa ngezimali iimissionari kwihlabathi lonke xa sisazi sonke ukuba iDutchman Mines sisishiqi.
So he said, I said, well, I'll tell you how to find out whether it's God or not. I said, you be there on that day. And if it's, you find the lost Dutchman mine, then it's God. If you don't find the lost Dutchman mine, then repent and get that lying spirit off of you. That's how to find out where it's God or not.
Ke wathi, ndathi, kulungile, ndiyakuxelela. Ungafumana njani ukuba nguThixo okanye hayi, ndathi uzube phaya ngolwasuku. Kwaye ukuba nguwe ofumana elahlekileyo iDutchman Mine, ngoko nguThixo. Ukuba akuyifumananga elahlekileyo iDutchman Mine, ngoko guquka uze ususe la moya uxokayo umke kuwe. Leyo indlela ofumana ngayo ukuba nguThixo okanye hayi.
God said Moses stood on a stick. It'll turn to a serpent. He did it. He said, pick it up and it'll be a stick again. He did it.
UThixo wathi, Moses iphose phansi intonga, kwaye iyakujika ibe inyoka. Wayenza. Wathi, ichole, kwaye intonga kwakhona. Wayenza.
When God makes a promise of a ministry, in this last days, he'll confirm it just exactly the way he said he would do it. Then you know you got the right voice. You're listening to the right thing because it's the word being confirmed.
Xa uThixo esenza isithembiso ngolungiselelo kulomhla ugqibela, uya kungqina njengqo ngendlela athe uya kuyenza ngayo. Emva koko uze wazi ukuba ufumene ilizwe elililo, uphulaphula kwinto eyiyo ngokuba ilizwe liqinisekiwe. Uyabona?
Oh, I'm sorry. All right, Moses acted different. Look what a funny thing Moses done. Now always when you're following the voice of God, you're crazy to the world.
Oh, indlela ndiyaxolisa ndi kulungile. Moses wenza ngokwahlukileyo. Jonga enjani kungaqheleki into Moses awayenzayo ngokumaxa onke xa ulandela ilizwi likaThixo uphambene kwihlabathi.
The next day found Moses with his wife sitting on a mule. And a young one on her hip, or that's southern, child, on her hip. And there there was this old man with beard hanging down like this, his bald head shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down toward Jesus if as hard as he could go. Somebody said, Moses, where are you going? Going down to Egypt to take the thing over.
Usuku olulandelayo sifumana Moses. Kunye nomfazi wakhe ehleli phezu kwedonki. Kunye nosana ethangeni lakhe. Okanye oko kwakusezantsi. Umntwana ethangeni lakhe, kwaye nabo bengabo, le ndoda indala inendevu zivuza ngolu hlobo, kwaye impandla yayo ibengezela, intonga esandleni sayo, ikhokela idonki encinci, isihla ngqo isiya ngaseyiphutha, kanye ngamandla njengoko yayinakho. Umntu othile wathi, Moses uyaphi? Ndiyehla ndiyayiphutha, ukuya kuyibhukuqa into.
Wherewith he had failed as a young man. Failed as a military man. But here he was going down to take over. And he did it. Why? He had heard the voice of God and seen it vindicated. For his day. For the things that was to be in his day, he saw it.
Apo, wohluleka esemtsha. Wohluleka esendoda yomkhosi. Kodwa apha wayesihla ukuya kuyibhukuqa. Kwaye wayenza. Ngokuba wayeve ilizwi likaThixo. Kwaye walibona lingqinelwe ngomhla wakhe ngezinto ezaza kubakho kumhla wakhe wayibona.
Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be. But one day, he heard the voice of God. He saw a pillar of fire. And he knew there was something different. It changed his life.
UPaulosi, umFarisi ozithandayo, ezele nje imfundo ezenkolo kangoko wayenakho. Kodwa ngenye imini weva ilizwi likaThixo, wabona intsika yomlilo, kwaye wazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo, yabuguqula ubomi bakhe.
No matter how many Pharisees, how many Gamalias or anything else could cry out to Paul, you're wrong, you're wrong. Paul had heard the voice of God. He knew it was the truth.
Akukhathaliseki nokuba bangaphi abafarasi, bangaphi ogamaliyeli, kunye nantoni na engenye yena ukukhala kuPaulosi, uphosile, uphosile, Paulosi, xa wava ilizwi likaThixo, wazi ukuba laliyinyaniso.
Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word.
UPetrosi, onenkolo kangangokuba inakho, egcine izithethe zabadala, ebengeke atye nayiphi inyama. Hayi mhlekazi, ebengasokuze abenanto yakwenza malunga naloo nto konke konke. Ngenene wayigcine izithethe zabadala kanye ukuya elizwini.
What happened? One day he heard the voice of God. Don't call that common unclean what I make clean. He was a changed man. He is ready to go anywhere the Lord sent him.
Kwenzeka ntoni? Ngenye imini weva ilizwi likaThixo. Sukubiza oko kungahlambulukanga nenqambi. Ngelixa ndikuhlambululeyo. Wayeyindoda eguqulwe. Wayelungele ukuya naphi inkosi emthuma khona.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He had been dead 4 days. He was in the grave, stinking rotten. But he heard the voice of God speak. Lazarus, come forth!
Ekuvaleni, ndingatsho oku. Kwakukho indoda ngelinye ixesha iyayilikholwa. Yayifile intsuku ezine. Yayisengcwabeni inuka ibolile. Kodwa yeva ilizwi likaThixo lithetha. Lazaro, phuma!
And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought to do to a church that still has life in it?
Amen.
It ought to resurrect them. In the mess of all of these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out.
Kwaye ukuba libuyisa indoda emva kokuba ifile kwaye ibolile, kufanele linokwenza ntoni ebandleni elisenobomi kulo, kufanele libavuse kwimbutyulelo yawo onke lamazwi esesithethileyo malunga nawo ezenkolo. Ezo politiko, Hollywood, zonke iziprofeto zobuxoki kunye nezinto eziphumileyo.
In the midst of all of it, the true voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure.
Phakathi kwazo zonke elinyanisileyo ilizwi likaThixo liyakubiza indoda ifileyo kwisono nakwiziphoso ibizelwe ebomini kwakhona lifanele lithabathe ibandla eliwileyo kwaye libizelwe ebomini kwakhona ngokuqinisekileyo.
Remember, in closing I say this, then I'll close. Jesus said the time would come when all that was in the grave would hear the voice of God. You're going to hear it. No matter what condition you're in, you're going to hear it anyhow.
Kumbula, ekuvaleni, ndiyakutsho oku, emva koko ndiyakuvala. UYesu wathi, kuyakufika ixesha, xa bonke abasemangcwabeni, bayakuliva, ilizwi likaThixo. Kwaye uyakuliva lona, akukhathaliseki nokuba kwimeko enjani, uyakuliva lona nakanjani.
And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the voice, but it's condemning. And if you hear it today, the day after so long a time when you hear my voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation.
Kwaye abanye babo, abaphuma engcwabeni, bayakuya ekohlwayweni, bayaliva ilizwi, kodwa liyohlwaya. Kwaye ukuba uyaliva lona namhlanje, namhlanje emva kwexesha elide, xa uliva ilizwi lam, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho njengoko wenzayo ngemihla engcaphukiso.
If you Pentecostal people grouping yourself out in creeds again in worldliness, having a form of godliness and denying the power thereof, before you have to rise in the resurrection to be condemned because the voice of God that speaks to you now through the word will condemn you in that day.
kwaye ukuba nina bantu bakamoya niziqokeleleyo kwizivumo zenkolo kwakhona kubuhlabathi benokufaneleka kobuthixo kwaye bawaphika amandla ako phambi kokuba nivukele eluvukweni ukuze nohlwaywe ngokuba ilizwi likaThixo elithetha kuni ngokungezwi liya kunohlwaya ngaloo mini.
If you're just a lukewarm believer, the voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent.
Ukuba ulikholwa nje lidikidiki, ilizwi likaThixo liyamemeza enhliziyweni yakho ngalentsasa, ulikholwa elidikidiki, kungcono uguquke.
You man, women, boys or girl, that's not living for Christ, and the voice of God speaks to you through His Word and says, stop doing that! You better do it, because you're going to hear it again one day, and it'll condemn you. You can't deny it. It's speaking to you now. And remember, it's recorded.
Nina madoda abafazi makhwenkwe okanye amantombi abangaphileli Kristu, kwaye ilizwi likaThixo lithetha nani ngezwi lakhe lisithi, yekani ukwenza loo nto, kungcono nikwenze, ngokuba niya kuyiva yona kwakhona ngenye imini, kwaye iya kunohlwaya, aninakho kuyiphika yona, ithetha nani ngoku, kwaye khumbulani ishicilelwe.
And those who does riot and hears His voice will rise. The righteousness, the glory, the heaven.
Kwaye abo benza kakuhle nabalivayo ilizwi lakhe baya kuvukela ebulungiseni kuzuko ezulwini.
So you're going to hear the voice of God sometime. Maybe faintly this morning it speaks in your heart that you should turn from the way that you're going, turn back to God.
Keni yakuliva ilizwi likaThixo ngelinye ixesha, mhlawumbi umfiliba ngalentsasa, lithetha entliziyweni yakho, okokuba kufuneka ujike kwindlela oyihambayo, jika uye kuThixo.
Now remember, they'll record that voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call and all that's in the grave, all right and wrong, will rise.
Ngokukhumbula, baya kulishicilela elalizwi elithetha entliziyweni zenu ezulwini. Kwaye ngenye imini xa uYesu ebiza, kwaye bonke abasemangcwabeni, bonke abalungileyo nabangalunganga, baya kuvuka.
And then this very same voice will whisper right back to you. Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister had held you so long, speaking on the voice.
Kwaye emva koko, ilizwi likwalinye, ilizwi liya kusebeza kwakhona kuwe, ePhoenix, Arizona, ngethile intsasa icawa, xa umlungiseleli wakubambezela ixesha elide, ethetha ngelizwi.
I spoke to you, told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally, told you men to quit that lying, smoking, told you preachers to turn back to the Word of God. That's right, that still voice say it could be right.
Ndathetha nawe, ndanixelela nina abafazi ukuba niyeke inwele zenu zikhule, yekani ukunxiba kakubi. Ndanixelela nina madoda ukuba niyeke ukuxoka, ukutshaya. Ndanixelela abashumayeli ukuba nibuyele kwilizwi likaThixo. Yabona ndibhekiselele kuko, injalo, elalizwi lisebenzayo, lingaba lelilungileyo.
If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to him and go out here in the desert somewhere and say, Lord God, here I am, change me now. Mold me in your fashion. Come back to the Word.
Ukuba kufanele ndize njengoNicodemus, bendiya kuzama nokuba kunjalo kungena phaya. Bendiya kuza kuye, ndize ndiphumele ngaphandle apha entlango, naweni ithile, ndithi Nkosi Thixo, ndilapha. Ndiguqule ngoku, ndibumbe ngokwendlela yakho, buyelani elizwini.
Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that. Because a chain is its strongest at its weakest link.
Ndaweni ithile apho nibonayo ukuba niyemka kwilizwi, buyelani kanye ngqo kokuya, ngokuba ityathanga likukomelela kuqhagamshelo lobuthakathaka balo.
And anywhere in your life that you've left the commandment of God off to serve a tradition, there's where your chain will break, no matter how firm you are on the other things. Hold to God's unchanging hand. Let us pray.
Kwaye naphina ebomini bakho, apho ushiye umthetho kaThixo, ukuba nikhonze isithethe, apho kulapho ityathanga lakho liya kuqhawuka, akukhathaliseki womelele kangakanani kwenye into, bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo, masithandazeni.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak. You'd write your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take your word and spread it out. Surely it will lodge beneath some rock somewhere.
Namhlanje, emva kwexesha elide kakhulu, Nkosi, utshilo ukuba uya kuthetha, uya kubhala imithetho yakho kumacwecwe entliziyo. Andazi kumintoni phambi kwam. Kuphela kwento endikwaziyo ukuyenza kukuthabatha ilizwi lakho ndilisasaze lona ngokuqinisekileyo liyakuhlala phantsi kwamatye ndaweni ithile.
I pray, God, that you'll speak to every young person, every middle-aged old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts. We pray, Father, that today we will hear your voice.
Ndiyathandaza Thixo, ukuba uya kuthetha kuye wonke umntu omtsha, wonke uliqina, omdala umntu, nokuba ingaba yintoni na. Thetha entliziyweni yam, Nkosi. Thetha kwiintliziyo zaba balungiseleli. Thetha kwintliziyo yebandla. Siyathandaza bawo, okokuba namhlanje siyakuliva ilizwi lakho.
And we know as it was in the days of Samuel. An open vision is a rare thing, and it startled the people. So is it today.
Kwaye siyazi, njengokuba kunjalo ngemihla kaSamuel, umbono othilekileyo, yinto enqabileyo, kwaye ibakhwanqisile abantu, ke ikwanjalo namhlanje.
We have dreams and dreamers, we have speakers and interpreters, but an open vision coming forth with the word of the Lord and corrected.
Sinamaphupha kunye nabaphuphi, sinezithethi kunye nabatoliki, kodwa umbono utyhilekileyo oza nelizwi lenkosi, kwaye ulungise.
We pray, Heavenly Father, that that voice that was crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, that we believe the Holy Spirit gives that voice again today, prepare for the coming of the Lord.
Siyathandaza bawo wasezulwini, ukuba elalizwi elalimemeza inhlango, lungisa indlela yenkosi, ukuba siyakholwa moyo ingcwele unika elalizwi kwakhona namhlanje, lungiselela ukuza kwenkosi.
And how odd it is, because there's so many other voices to numb it and to take it out. But it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us.
Kwaye indlela elingaqhelekanga ngayo lona, kuba kukho amanintsi amanye amazwi ukulenza ndindisholo, nokulisusa, kodwa liluba balo ezindlebeni zabo balivayo lona. Ndiyathandaza ukuba umoya uyingcwele, ngoku uya kwenza umsebenzi ezintliziyweni zethu sonke.
While we have our heads bowed, and I trust our hearts bowed, if you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with because something Hollywood voice made you do something different.
Kwaye ngelithuba sinentloko zethu ziqutyudiwe. Kwaye ndiyathemba inhliziyo zethu ziqutyudiwe. Ukuba uyayazi ndaweni ithile ukuba akuthobelanga ebomini bakho, wazi sibhalo sithile, ukuba uyazi ukuba kukufundisa kweBhayibhile ongasebenzisananga naso, ngokuba into ethile, ilizwi leHollywood, likwenze ukuba wenze ngokwahlukileyo.
Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the truth, but you know your organization would put you out if you taught that. You know it's absolutely truth.
Enye indawo nina balungiseleli nifumene indawo eBhayibhileni leyo inyaniso ngenene kodwa niyazi umbutho wenu uyakunikhuphela ngaphandle ukuba niyayifundisa loo nto kwaye niyazi ukuba inyaniso ngokuqinisekileyo.
To you people who take the wrong thing, live the wrong life, you fathers and mothers that's not trying to correct your children, not trying to raise them.
Kuni bantu enithabatha izinto ezingalunganga niphile ubomi obungalunganga nina botata nomama eningazamiyo ukulungisa abantwana benu eningazamiyo ukubakhulisa.
You may try your best and they're going out on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the voice of God is speaking to you. Don't do that.
Ningazama ukungcono kwenu kwaye baya ngqo ehlabathini nakanjani kodwa nibeka umzekelo phambi kwabo kwaye ukuba niyenzi ilizwi likaThixo lithetha nani sanokuyenza loo nto.
Now with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungry and finds the place where they're wrong.
Kwaye ngoku ngeentloko zonke ziqutyudiwe namehlo onke evaliwe kwaye wanga uThixo wezulu angajonga ezantsi ezintliziyweni yalaa mntu olambele kwaye afumane indawo apho bangalungisanga khona.
And with a hand up to God saying, Lord, I truly desire for your voice to take out all the unbelief and all the things that's not like you and make me what you'd have me to be, would you raise your hands while you're... Lord bless. God bless you.
Kwaye kunye nesandla phezulu kuThixo esithi, Nkosi ndinqwenela ngenene ilizwi lakho lisuse konke ukungakholwa nazo zonke izinto ezingafani nawe. Kwaye undenze ndibe koko, ungathanda ndibe kuko, ungaphakamisa isandla sakho ngelixa inkosi ikusikelele, uThixo akusikelele.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices, yet if a man shall hear my voice, follow after him, you're going to get your desire.
Ngoko iBhayibhile ithe, uYesu wathi, kwaye nakubeni onke amanye alamazwi kodwa ukuba umntu uyakuthi alive ilizwi lam landela emva kwakhe uyakufumana umnqweno wakho.
Lord, time is running out, but the Bible said that as many as believe were baptized.
Nkosi, ixesha liyaphela kodwa iBhayibhile itshilo ukuba njengoko abaninzi bakholwayo babaptizwa.
I pray, Heavenly Father, that every one of those that raise their hands in true confession, that the Word of God that they have read and seen that they've been wrong, I never look at half of them. It's not for me to look. It's for you to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up.
Ndiyathandaza bawo wasezulwini. Ukuba wonke ubani wabo bophakamise izandla zabo ngendlela enyanisekileyo ukuba ilizwi likaThixo abathe balifunda baza babona ukuba babengalunganga andizange ndijonge kusiqingatha sabo asiko kwam ukujonga kokwakho kokwakho Nkosi uyasazi isizathu kunye nenjongo emva kwesandla esiphakamileyo.
Let them from this very hour purpose in their heart from this day henceforth, I'll take the word of God and the voice of God and follow it no matter what the price is.
Benze ukusukela kule yure bagqibe enhliziyweni yabo ukusukela kulomhla ukubheka phambili ndiyakuthabatha ilizwi likaThixo kunye nezwi likaThixo ndize ndililandele nokuba yintoni ixabiso.
And bear in their mind as they're going, the song of the poet, must Jesus bear the cross alone? And all the world go free. Oh, there's a cross for everyone. There's a cross for me. And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free.
Kwaye cinga engqondweni yabo njengoko behamba ingoma yembongi. Ingaba uYesu kufanele athwale umnqamlezo yedwa lize lonke ihlabathi lihambe ngokukhululekileyo. Hayi, kukho umnqamlezo womuntu wonke, kukho umnqamlezo wam. Kwaye lo ungcwalisiweyo umnqamlezo ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule.
Then when the voice of God speaks, I'll come forth in his righteousness, for I have followed his voice, the voice of his word. I commit them to you now, Lord, in the name of Jesus Christ.
Ngoko xa ilizwi likaThixo lithetha, ndiyakuza ebulungiseni bakhe, ngokuba ndilandele ilizwi lakhe, izwi lelizwi lakhe, ndibanikezela kuwe ngoku Nkosi egameni likaYesu Kristu.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge. I'm amazed at a little boy sitting here twisting his head around. And there is a voice for the church, I'm the Lord who heals all thy diseases. That's a voice in the church.
Ngoku ngelixa sinentloko zethu ziqutyudiwe, wena usenza uvumo lwakho nesicelo sakho. Ndiyamangaliswa ngenkwenkwe encinci ehleli apha ijikajika intloko yakhe. Kwaye kukho ilizwi lebandla, ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho, elo lilizwi ebandleni.
And all you who have need of healing and you're living a consecrated life to every word of God that you know what is right, and you have a need of healing, I wonder if you just raise up your hands. Raise up your hands. Lord, I have a need of healing.
Kwaye nonke nesidingo ngako ngempilo, kwaye uphila ubomi obungcwalisiweyo kwilizwi lonke likaThixo olaziyo ukuba lilungile. Kwaye unesidingo sempiliso, andazi nokuba ungaphakamisa isandla sakho, phakamisela phezulu isandla sakho. Nkosi ndinesidingo sempiliso.
All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord and heals all thy diseases. Remember, when the word is spoken, it has to come to pass.
Kulungile, ngokugcina elalizwi enhlizweni yakho, ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho. Khumbula, xa ilizwi lithethiwe, kufanele lizaliseke.
Jesus said, Mark 11:22, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said.
UYesu wathi, Marko, ishume elinanye, amashume amabini anesibini, ukuba nithi kule ntaba, funquka, kwaye ningathandabuzi entliziyweni yenu, kodwa nikholwa ukuba oko nikuthethileyo kuyakwenzeka, ninganakho oko nisukuba nikuthethile.
Now, each one in our own way now, bow your head. Make your confession. Lord, I believe your word. I hear your voice telling me that you're the same yesterday, today, and forever.
Ngoku, ngamnye ngendlela zethu. Ngoku, thoba intloko yakho, yenza uvumo lwakho. Nkosi, ndiyalikholelwa ilizwi lakho. Ndiyaliva izwi lakho, lindixelela ukuba usenguwe izolo namhlanje naphakade.
I'm going to walk down and lay hands on this child because he's too little to know what it's all about. Precious little boy, about the size and the age of my little Joseph. And I want all of you to be praying. Praying. Lord, I hear your voice, I believe.
Ndiza kuhamba kwaye ndibeke izandla kulo mntwana ngokuba mncinci kakhulu ukuba azi ukuba kumalunga nantoni. Entle inkwenkwe encinci malunga nobungaka neminyaka kaJoseph wam omncinci. Kwaye ndifuna nonke nithandaze, nithandaze. Nkosi ndiyaliva izwi lakho, ndiyakholwa.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body. Lord, here sits a poor little child. He's attracting my attention all along in the message. Seeing a parent sit there holding the little fellow.
Bawo wasezulwini, sizisa esisihlwele kuwe ukuze kuphiliswe imizimba yaso. kwaye Nkosi naku kuhleli ohluphekileyo umntwana omncinci utsala umdla wam lonke ixesha kumyalezo ukubona umzali ehleli ngaphaya ebambe umfo omncinci.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Konyango lwezenzululwazi akukho themba ngomfomncinci. Kukho izwi likaThixo eliqabela phezu kwayo yonke into. Kwaye njengelibandla lihlangene ngokudibeneyo. Ukwenza wonke umyalelo endiwaziyo wenziwa njani. Konke okunye kuxhomekeke kuwe bawo. Ndiyehla kuya kubeka izandla kulaa mntwana. Bawo Thixo egameni lika Yesu Kristu, ndiyakuhlwaya oku, makathi amandla kaThixo, impiliso kaThixo, kungakungakho ongakho umahluko kuye, kwimizuzu emihlanu ezayo, bangabonke bangeza kuThixo, ngenxa yozuko lwakho.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Oh yes, hallelujah.
It has been done. Has it been said? If you say to this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ.
Bawase Zulwini, unike isithembiso. Koko kuphela endikwaziyo, unike isithembiso, kwenzekile, njengoko bekuthiwo, ukuba nithi kule, kwaye nditsho kwidemoni, lonke lokugula, okanye kubandezeleka, okubophe esi sihlwele, okubophe ababantu, wonke umoya, wokungakholwa, ndithi, mka kubo, abantu, egameni lika Yesu Kristu.
Now we know it is written. And now it's been said, let it be done to the honor and glory of God. And in the name of Jesus Christ, it's asked.
Ngoku siyazi kubhaliwe, kwaye ngoku kuthethiwe, makwenzeke ukwenzela imbeko nozuko lukaThixo, kwaye egameni lika Yesu Kristu kuyacelwa.
Now you that can believe and do believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little something inside of you, that voice.
Ngoku nina banakho ukukholwa, kwaye nikholwayo. Kungakhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni, akunyanzelekanga. Imbewu yawela phaya, leya into incinci ngaphakathi kuwe, elalizwi.
Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart, and that boy will get well? The rest of you is praying one for another. Do you believe that the seed of God dropped into your heart? My sickness is finished.
Mzali walo mntwana, nokuba imeko yomntwana intoni, uyayikholelwa imbewu kaThixo yawela enhliziyweni yakho, ngokuba la nkwenkwe iyakuphila. Nonke nina niyathandaza, omnye ngomnye, uyakholelwa ukuba imbewu kaThixo yawela enhliziyweni yakho, isigulo sami sigqityiwe.
Then the prayer of faith has been prayed for you. Drive down that post, and if Satan ever tries, you come right back standing in that Spanish church that Sunday morning. The prayer of faith was prayed for me, and God promised.
Ngoko umthandazo wokholo uthandaziwe ngenxa yakho, wisa lo pali, kwaye ukuba uSathana ukhe nje wazama, buyela nje emva, ndime kwela bandla le Spanish ngalantsasa icawa umthandazo wokholo wawuthandaziwe ngam kwaye uThixo uthembisile.
The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. It has to come to pass. Do you believe it? Say amen. God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose, here, Brother Jewel Rose.
Shall we stand?
Umthandazo wokholo uyakusindisa abagulayo kwaye uThixo uyakubavusa bona. Yenzekile. Niyayikholelwa? Yithini amen. UThixo anisikelele. Ngoku ndiyakubuyisela inkonzo emva kumzalwane Rose. Ndiyacinga apha, mzalwane Joel Rose.